Good morning, friends.
Sanibona ekuseni bangani. Impela lokhu ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla ukuba lapha kuleli bandla futhi ngithi ukulithanda igama lalo okokuqala nje libizwa ngokuthi yi-Jesus name. Ngiyakuthanda lokho futhi ngicabanga ukuthi lelo igama engahlekwa ngalo, lelo gama elithandekayo lenkosi uJesu. Bese kuthi ke ukuba phakathi lapha nabangani bami abahle sibuthene lapha ngalokhu kuso kuhle kwangesonto khona lapha ePhoenix. Ngazi nganoma yiyiphi indawo engingaqoka ukuba kuyo ngaphandle uma kuba senkazimulweni nani nonke. Naleso yisehlakalo esikhulu esisibhekile ngolunye usuku, futhi ngibe nocingo lobulayo ukuba ngenyukele lapha ngalo namhlanje. Futhi bengikhuluma nomfowethu Outlaw, umngane wami oligugu, futhi ungimemile ngomuso omkhulu ukuba ngenyuke nabo bonke abefundisi lapha ePhoenix. Ube kahle ngempela kimi. Ngiyamangala ngezinye izikhathi ukuthi kungani ngathuthela ezazi eTucson. Sekuyiminyaka emithathu ngisezazi lapho, futhi angikaze ngimenywe kunoma yiliphi pulpiti. Ngakho ngithemba ukuthi ukuba nje ngenze ukuvakasha kwami enhla lapha eTucson noma lapha ePhoenix, lapho engizizwa ngemukelekile. Awu, mhlawumbe bazongejwayela ngokunye. Ngiyazi ngashumela ezazi lapho ngobunye obusuku futhi ngashumela amahora amathathu. Akumangalisi bengangicelanga ukuba ngibuye, kodwa nginokuzwela kunjalo nje enhliziyweni yami ngoNkulunkulu nabantu bakhe. Futhi nginensa kakhulu, futhi ngiyesaba ngizoshiya into ethize futhi ngingakufaki okwenele, futhi ngifaka cishe imileze emithathu noma imine kowodwa. Ngakho ngempela kinile bantu ebenisezansi lapho, ngiyaxolisa ngokunihlalisa isikhathi eside kangaka. Bengingafanele ngikwenze lokho. Kanti futhi ngiyajabula kulokhu kuza ukuba lapha nomfowethu Carl Williams noJimmy omncane lapha nekwaya nomngane wami Zelamani zakwaMuzli, ukubona uBrad umfowethu, John Charit nabaningi kakhulu babangani bami, umfowethu Pat Tyler lapha wasendle le eKentucky, nabangani abaningi kakhulu ukubuthana nje kulo mbuthano kulokhu kuza. Ngabona inqwaba yabangani bami abavela eTucson kanjalo njalo behlezi lapha. Ngicabanga ngolunye usuku lapho konke lokhu sekuphelile khona, ke siyobuthana lapho esiyo asikudingeka neze ukuba siyeke ukulalela lo music omnandi. Niyabo, kwenzekile nje ukuba ngiqaphele leyo ndodana kamfowethu Williams ihlezi emuva lapho yenza ubufakazi ngobunye busuku ezansi eRamada Inn, futhi cabanga ukuthi ithi nje ayisondele emafidini ezithupha ubude. Kodwa ngiyanitshela emva kwalobo bufakazi ngikholwa ukuthi yaba ngamafidi ayishumi ubude ivele nje. Ngempela ngakuthokozela umfana kusho ubufakazi obumangalisa kanje pho. Nxa ngizwa labo bafo abasebancane abakahle befakaza ngokukholwa kwabo okuma phakathi nendawo kuKristu, futhi sengigugile, futhi ngolunye usuku ngizodingeka ukuba ngiyeke bese ngiye ekhaya. Nokubona labo bafo abasebancane beza oselungele futhi bezilungiselela ukucosha lapho engishiya khona, futhi yileyo ndlela eseza ngayo, yileyo ndlela impilo enekwa ngayo, ukuthi isizukulwane sisodwa siyokwenyuka nobaba nomama, futhi bakhulisa abancinyane babo nokubabona beshadelwa nabazukulu befika, futhi emva kwesikashana ezansi kuhamba ubabayi nomama be-othulini. Bese kuthi ke ngalezo zikhathi abantwana ngaleyo nkathi uselungele futhi abazukulu. Bese kuthi ke bashone, kodwa kuyaba nokukhulu ukuvuka kwabantu bonke ngolunye lwalezi zinsuku. Sonke siyobizela ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuba sizilande ngesikwenzile ngalokho uNkulunkulu asiphe khona uJesu Kristu. Futhi ngakho ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ngiphile kulesi sizukulwane esinesigejane esikahle sabantu osemhlabeni jikelele engihlangane nabo. Ngivele nje ngiyabonga kuNkulunkulu futhi ngolunyiso kuma sekufika kubizo kwami awu ngiyo ngiyodingeka ngihambe ngiyohlangabezana nemisebenzi engiyenzile ngifuna yonke ibe senkazimulweni nasodumweni lukaNkulunkulu ziningi yezezinto njengoba ngisondela onyakeni omusha engifisa sengathi bengingakhohlwa ngawo kodwa ngiyazi ukuthi ngizivumile njengezinto eziliphutha kuye futhi uzifaka olwandle lokukhohlwa futhi akazophinde azikhumbule. Manje nibo thina asenziwe ngaleyo ndlela siyohlala njalo sikhumbula singathethelelana kodwa singeke sakhohlwa ngakho ngoba senziwe ngokwehlukile kodwa uNkulunkulu angakuthethelela futhi akukhohlwe angakwesula nje kube sengingaka kugazi kube khona yabo ngoba unokungena kulolo lwandle lokukhohlwa kodwa thina sinakho. Ucabangeni nje ukuthi uNkulunkulu angekukhumbule ngisho nokuthi sisake sone. Ucabangeni lokho khwaya nina bafo abasha ukuba ke nithike ngalokho na uNkulunkulu akasakukhumbuli ngisho nokuthi sisake sone. Yebo angakhohlwa yiyo yonke into futhi ayisophinde neze yangeniswa enkumbulweni. Lokho bekungeke kwaba yinto ethize na? Lena akusiyo nje indawo yokuntela angikholelwa kulokho kucukuluza kwamahlaya noma kuntela ngikhumbuza ngomngane wami sewemuka wayekazulweni manje kodwa waxoxa indatshana ngesinye isikhathi ngezithandani ezase zithuthele edolobheni futhi zasemaphandleni futhi zazine lezithandane ezisencane zazinobaba omdala futhi wayevutha impela kuNkulunkulu ngakho intombi loba kunguyise ngakho yayingene kubantu bezinga elithize niyazi lapho eninalokhu lonke uhlobo lwemibungazo yezinga futhi ngakho yayizoba nolunye uhlobo lombungazo ngalokho usuke ekhaya kubo futhi owaye uyise emva kokuba eseqede ilantshi yakhe ngani wayethela ibhayibheli futhi aphuma ekameleni futhi afunde isikhashana futhi wayelibeka phansi bese khala futhi yamemeze futhi adazuluke futhi aqhubeke bese suma bese faka izibuko zakhe bese funda futhi bese thola into ethize bese ezibeka phansi izibuko zakhe bese qala ukukhala nokumemeza. Yathi lokho kuzophazamisa idili lami ngakho ngifanele kube khona engikwenzayo ngoba bayi futhi angazi ukuthi ngizokwenze njani. Ngakho yanquma ukuthi izomdedela enyukele esitezi bese eyaphezulu kwendawo yasecabanga awu manje ngeke ngamnike ibhayibheli lakhe ngoba uzokwenza into efanayo phezulu lapho. Ngakho ivele nje imnika endala yezomumo womhlaba yase imthumela phezulu lapho yathi babayi buka izithombe zomhlaba jikelele nezinto sisedilini yayisithi asizukuthatha isikhathi eside kakhulu sizoba sezanzi wehle emva kwesikhashana yathi ngiyaza ufuna ukuba ngalapho bonke labo sifazane bengakhona wathi qhabo lokho kulungile sithandwa ngizowenyukela lapho ngakho yamlungiselela ilambu nendawo encane yayisicabanga awu lokho kuyaxazulula manje uzobuka izithobe nje bese funda kancanyana ngezomumo womhlaba bese kuthi ke futhi emva kwesikhashana uzokwehla futhi kuzobe sekulungile ngakho cishe ngesikhathi befika phakathi nokuphuza kwabo unemenayidi opinki niyazi futhi benedili labo kwakusemuva kwesikhashana indlu iqala kuzamazama nendoda endala eqala ukugijima yehle enyuka kwiphansi lendlu idazuluka futhi igxuma futhi yacabanga kwenzekeni kuye na bengenale ibhayibheli phezulu lapho lokho fanele ukuthi uthole ibhayibheli ngakho yagijima yenyuka ngezitebhisi yase ithi babayi yathi lelo akusilo ibhayibheli olifundayo leyo eyomumo womhlaba wathi ngiyakwazi sithandwa ngiyakwazi kodwa wathi uyazi ngolisuku ngangifunda ibhayibhelini lapho ujesu athi wafaka izono zethu olwandle lokukhohlwa uyabo futhi akaphinde azikhumbule. Futhi bengifunda lapha ukuya lapho ukuthi khona bakuthola ukugcina phansi kolwandle ezinye izindawo kumumo womhlaba. Wathi cabanga nje zisahamba lokho kwakumenza jabule. Ngakho ungathola uNkulunkulu noma ngabe ubuka ngaphi, yabo uma nje uzoqalaza yonke into izokhulumela yena. Manje ngempela qiniso ngitshele umfo wethu Adlo ngizokhuluma ngani kulokhu kusena ukhulumile umlezo wakho kakhisibuzi na? Ngathi yebo, ngathi umlezo wakho wonyaka omusha ke qhabo. Ngakho ngibe nezinye izihloko lapha ukuthi noma ngabe uma ngithola isimemo ndawo ngizokhuluma umlezo wami wonyaka omusha. Ngicabange ukuthi ngizokushiya lokho kumfo wethu Adlo ngowakhe ngevikelizayo. Ngakho ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizobuye ngithi gqi endikimbele encane lapha engahle isihlalise imizuzu embalwa. Inkosi ithanda futhi zithemba ukuthi izosibusisa. Ngifuna ukubonga umfo wethu Adlo nebandla lapha ngokungimemela phezulu ukuba ngikhulume lapha. Futhi njengoba umfo wethu Adlo eshilo ukuthi ubungani bethu abungaze bushazwe, kodwa umusa kaNkulunkulu usigcinile yonke le minyaka. Leli ibandla lokuqala elingimemile futhi ngiza kulo kwakuse Phoenix. Ngiyazi ngikholwa ukuthi ngibuka umfo wethu Tron lapha, anginasi iqiniseko ohlezi ngaphambili kunjalo umfo wethu Tron. Ngikholwa ukuthi ubekhona ngaleso sikhathi. Nginezinye izinto ezincane angiphe zona ngaleso sikhathi, okuncane bayakubumba noma ukuthize. Niyazi izinto ezincane zekhopha zasenhla lapha enakhe khona futhi uqalaza. Futhi nje ngiyamangala ukuthi kuyoba njani ngalokho kusa uma sesiwelela ngaphesheya. Niyazi futhi sikwazi ukubona abantu bathi awu lapho. Niyazi siyobukeka sehluke kakhulu ngaleyo nkathi kunoma senza manje. Sizo kunjalo sikuba nanoma yibaphi omaka besolo noma ukuguga, siyophelela. Oh, ngilangazelela leso sikhathi. Anisilangazeleli nina na? Lapho zonke izinkathazo ziyobe seziphelile. Futhi manje nginomlezo ovela kuNkulunkulu engingizizwela wona. Futhi angifuni ukwehluka, kodwa ngifanele ngibe qotho. Futhi uma ngingazikhulumi izinkolelo zami, khona-ke ningeke naba nokungethemba, ngoba bengiyofana kakhulu nembuka noma umzenzisi. Futhi ngifuna kuba yini noma yini enye ngaphandle kwalokho. Nebo, ngingahle ngilahlekela abangane abambalwa emhlabeni, kodwa ngifuna ukuhlala ngokwethembeka ezinkolweni zami kulokho engicabanga ukuthi kuqinisile. Manje iminyaka eyadlula kwakulula kabi ngenkathi ngiqala ukuphuma nezibonakaliso nomlayezo nokushumayela ndawo zonke. Ingalo yayivuliwe, woza woza woza. Kodwa ke niyabo, sonke isibonakaliso sangokoqobo sivela kuNkulunkulu sinomlayezo, iphimbo niyabo liyawulandela. Mongenjalo uNkulunkulu akanikezi noma yini kanjalo kube ngumdlalo nje wokukunikeza. Uthumela into ethize kuheha ukunaka kulokho alungiselela kukusho. Njengoba sinalokhu kuculo okumangalisayo leli khwaya elikwenzile, bekungokokwenzana ukuthulisa abantu ngomlayezo ozayo. Senza lokho ke isibonakaliso. UMose wayenezibonakaliso esakhuluma ngazo ngobunye busuku, nokuthi izibonakaliso zazinamaphimbo ne ngenkathi iphimbo likhuluma. UJesu wahamba naye philisa abagulayo, wayengumuntu omkhulu, kodwa ngenkathi sokufika isikhathi ukuthi lowo lomprofeti owayesemhlabeni ababakade bengenayo oyele iminyaka engamakhulu amane, futhi nangu wayesemhlabeni futhi enze izibonakaliso. Khona-ke wayengumfo kahle, kodwa umuntu wayemfuna. Kodwa ngenkathi umlezo walandela leso sibonakaliso iphimbo, ngenkathi ehlala phansi ngolunye usuku wayesethi, mina nobaba wami simunye. Oh hey, leyo kwakuyinto ethize ehlukile. Babengakufuni lokho, niyabo. Nalokho izwe lifana nalokho nje nokho. Banganini, yabo? Noma yini banga itola uma benga zisiza ngayo yabo ukuthi bayazizwa ukuthi inqobo nje uma kungabakhathazi ngani bazokwenza kodwa uma sekufika isikhathi sokuthi bafanele bashintshe imibono yabo ngezinto kungaleyo nkathi inkathazo efika khona manje yabo saka indlu hayi ubonda Abakiba, funa kuthatha uLay noma blogs bese behla nje baqonde ezandla. Manje noma imuphi umake ngakwakha lokho. Kodwa kuthatha umakhenika ongqondo wangempela ukujika ikhona, yabo? Uma uzosika ikhona, yileso sikhathi yokuthatha kukhombisa ukuthi ngabe ungumake wakha ngamatshe ngempela yini noma qabo. Nxa ungajika ikhona ngalo. Futhi lokuqhubeka naye yonke indlu kodwa ujike ikhona manje kukulama khona owelabo inkathi azoyifika khona abakhiba funa ukugcina indlu yehle njalo kodwa asaki lona ubonda kodwa indlu manje njengoba sisondela kulokhu kusa ngikhulekeleni futhi ngizo nginikhulekela njalo futhi manje asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ebukhoneni bukaJehova omkhulu uNkulunkulu futhi siyaqonda ukungeneli kwethu sonke siyaqonda futhi Sisodwa phakathi lapha kodwa osekudingeni futhi ngiyamangala sisakhuleka ukuthi uma kuba khona noma yimuphi wena onesidingo esikhethekileyo niyazi uNkulunkulu ungongena siphelo njengoba ngasho lapha eFelix ngolunye isuku emhlanganweni ezansi lapha njengethelevision nje iyeza uChrist ukhona lapha endlini banje yebo wonke umnyakazo owenzayo njalo uma ucwayezisa iso lakho akusoze kwafa kusemagagasini omoya osemkhathini wesibhakabhaka womoya ithelevishini ayikukhiqizi lokho ivele nje ixoshe lelo gagasi lakho bese iliveze sibukweni lapho noma kanjani sasihlala silapho njalo wonke umnyakazo wake wawenza usalilokhu uphila emoyeni manje niyabo ukuthi sizoba yini okwahluleleni na Ngakho, uNkulunkulu lapha ngendlela efanayo simboni njengoba nje singaziboni lezo zithombe ze-television uthatha ishubhe elithize noma ingilazi nento ethize ukucosha iphimbo bese ibuya iveze isithombe kanjalo njalo lokho kwakulapha ngenkathi uAdam esemhlabeni kodwa sisanda kukufumanisa indawo yakho nje uNkulunkulu lapha kulokukusa futhi ngolungela lezi zinsuku esikhathini seminyaka eyinkulungwane sizoqonda kuzoba yikho ngempela kakhulu nje kunetelevision noma izinto ukuthi ube khona lapha enhlanganweni kulokhu kusa manje sisa phezu kwalowo mcabango kugcina enhlizweni yakho olesidingo sakho futhi vele nje uphakamisele isandla sakho kuye uzokwenza lokho na uthi inkosi futhi enhlizweni yakho cabanga ngomcabango manje baba wasezulwini sinalokhu kusondela ukukodwa kuphela lokho kungendlela yomkhuleko futhi siza ngegama lenkosi uJesu Asifanele ukuphefumula igama ukulisebenzisa asifanele inhlobo ukucabanga ukuthi sifanele kodwa ngoba simenyelwe ukuba sikwenze nokwazi lokhu ukuthi wathi uma nicela kubaba noma yini egameni lami ngiyokupha futhi uma ukukholwa kwethu kuphela kungama emva kwalokho kuyizwi lakhe nokuthi ungubani khona ke siqinisekile ukuthola lokho esicela Usibonile sonke isicelo usibonile isandla sami uyazazi isicelo sami futhi baba ngiba khulekela kamunye wabo ukuthi yonke into abayidingayo Nkosi angikholwa ukuthi icembu elinjengaleli belingacela noma yini liphutha bekungaba ukwento ethize yokuqhubeka kombuso wabo kungahle kube ngokuphilisa kwabo uqobo futhi ekwenzeni lokho bebengafuna noma ukuqonda kwabo uqobo bebengafuna lokho kuze bakwazi ukuqhubekela phambili umbuso kaNkulunkulu futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi isicelo salona lo sizophiwa yena busiza leli bandla umelusi walo abahambisana nalo nabadikoni abaphatheli bonke amalunga alo izivakashi izihambi basize izihambi Nkosi sonke singabantwana bakho ngomusa nangoKristu futhi sikhulela ukuthi uzosipha kulokhu ukuze isinkwa sokuphila manje ukuze sikwazi ukusuka lapha sinokuqonda ukuthi lezi zicelo esizicelile siphiwe zona. Busise izwi Nkosi njengoba ngilifunda, akukho umuntu okwaziyo noma wenele kuhumusha lelo zwi. UJohane wabona incwadi esandleni sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi, futhi kwakungekho namunye ezulwini noma emhlabeni noma ngaphansi komhlaba wayefanele ngisho kubuka incwadi. Kodwa omunye wamalunga wathi, bheka ingonyama yesizwe sakwaJuda inqobile. UJohane ebuka ekuba abone ingonyama, wabona iwundle lelihlatshiwe, iwundle elinegazi liza futhi lathatha incwadi lakwela esihlalweni sobukhosi laze lihlala phansi. Futhi wonke umuntu odumileyo wasezulwini bethula imiqelo yabo emakhanda abo, base bekhothama, base bazi ukuthi lalifanele. Nkosi sikhulela ukuthi lizoza esihlalweni sobukhosi senhliziyo zethu kulokhu kuza likhwele bese lithatha ukuba ngumniniwo wawo wonke umcabango esinawo, futhi lithathe izwi futhi likhulume kithi ukuze sazi kakhulu ngalo necebo lalo ezimpilweni zethu. Sicela lokho egameni likaJesu, amen. Manje uma nifisa kuphenya ebhebhelini umbhalo utholakala kuMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nanye, futhi siqale nge ngicabanga ukuthi sifunda ivesi leshumi neleshumi nanye lesahluko samashumi amabili nanye sikaMathewu. Bani bahle uma seniye ekhaya, uma ningakakwenzi vele ngalamaholidi, uma nizofunda lesi sahlukwane isikade sihle kakhulu, sihle sonke. Lesi ikakhulukazi ngale nkathi yonyaka, nangomlayezo mina ngethemba ukuthi umoya ongcwele ungivumele ukuba nginilethele wona kulokhu kuza. Qaphelani ivesi leshumi njengoba sifunda neleshumi nanye. Wathi esangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza wathi, ngubani lo? Izixuku zathi, lo uJesu umprofethi waseNazaretha laseGalile. Manje asi uNkulunkulu akanezele ezweni lakhe ingcikithi yalokhu ukufunda kombhalo. Manje siyazi ukuthi sikhathi sini, nabaningi benu bawejwayele umbhalo walesi sahluko esithize. Kusengempela ngosuku uKristu angena ngalo eJerusalema egibele kuleyo mbongolo encane. Futhi sikunenganekwane ethi kwakuyimbongolo emhlophe. Sengathi ngiyabona ngokufanekisela ngaphambili kokufika kwakhe kwesibili esehashini lempi eligijelwayo. Leso sikhathi umprofethi washo ukuthi uyogibela, inkosi yenu iza kini igibele itholo lembongolo, futhi ithobile futhi imnene. Ifika kanjalo-ke futhi phezu kwembongolo encane umthwalo omncane, kodwa ngokulandelayo ifika ivele kazimulweni esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sesambulo, ifika njengomnqobo namandla. Ingubo yayo iciliswe egazini, ihlezi phezu kwehashi elimhlophe, nalo lonke ibandla lasezulwini liyayilandela ligibele emahashini amhlophe. Nenganekwane ayikho ngokombhalo noma ngokomlando, kodwa inganekwane ikholwa ukuthi yayigibele imbongo lencane emhlophe lapho izongena eJerusalema. Manje lokho ngikhethe lokhu kusalokhu ngenxa yokuthi sisemathunzini noma ngesikhathi senkathi yonyaka kakhisimuzi nonyaka omusha, ukuphela konyaka omdala nokungeniswa komusha. Izinsuku zimbalwa kusukela manje, abantu abaningi bazobe bephenya amakhasi amasha, futhi benza izinto ezintsha, futhi benza izifungo ezintsha, futhi ngokuqala konyaka omusha. futhi akubukeki neze kimi kukukhulu kakhulu njengokhisimuzi. Angazi ukuthi kungani ngithanda njalo ukukubiza ngosuku luka-Santa Claus. Yabo, ngoba akukho okuningi ngempela. Kungeke kube usuku lokuzalwa kukaKristu. Kwakungeke nje ngokwangokoqobo kube yilo. Wayezofanele ukuba azalwe ngoMashi noma ngo-Epreli ngoba wayeyiwundlu. Futhi wayeyimve eyiduna futhi ezalwe ngaphansi kwenqama u-Aris. Kwakufanele kube njalo. Niyabo, nezivu azizalwanga ngoDisemba empeleni. Izivu zizalwa entasahlobo. Futhi ke enye into, amagquma aseJudiya manje kunegwa elingamafidi angamashumi amabili kulo. Abelusi bezimvu babengaba kanjani phandle lapho na? Ngakho ngempela kuqhamuka esayenseni yezinganekwane zamaRoma okwakulusuku lokuzala kukaNkulunkulu welanga, ukuma kwelanga njengoba lidlula izinsuku zeluleka zeluleka nobusuku buya ngokuba bufishane. Futhi phakathi kukaDisemba 20 no-25 lusuku lokuzalwa kukaNkulunkulu welanga phansi kwesayense yezinganekwane zamaRoma Roma. Futhi ke onkulunkulu babo futhi ke babegubha usuku lokuzalwa kukaNkulunkulu welanga futhi Constantine futhi babemisa umthetho osisekelo webandla nohulumeni nokunye nokunye. Wathi sizokuguqula engazi ukuthi kwakuyilubi usuku futhi sikubeke phezu kosuku lokuzalwa kukaNkulunkulu welanga futhi sikwenze usuku lokuzala lwendodana kaNkulunkulu. Niyabo, okungukuthi kodwa asazi ukuthi kwakuyilubi usuku. Kodwa manje okwabo sekukhiphe okuningi kakhulu kukaKristu, sekuze kube yiyo yonke into. Abanye futhi babuyisa isayense yezinganekwane yesinye isidalo esasiphila ukucabangela esigama linguNicholas ongcwele noma uChrist Kingsley, enye isayense yezinganekwane yaseJalimane. Futhi konke kuyinganekwane nje, futhi uKristu akekho kuyo nhlobo. Nabantu sephendukele ekuthengeni whisky nokugembula nezimfashini futhi nomuntu omhwebi ongathengisa izimpahla zakhe ngesikhathi sikakhisimuzi angaphila okunyaka wonke cishe impela. Niyabo, kuyiholide elikhulu impela ezohwebo nabantwanyana abancane abahluphekayo estradini abazali babo bakwazi ukubavakashele nesipho njengesivela kuSanta Claus futhi beza ngestradi nezandla zabo ezincane ezingcolile namehlo abo amancane abomvu. Ngiyakuzona nje ukulubona luza. Bekufanele kube lusuku olunesizotha lokukhonza kuNkulunkulu esikhundleni sosizi nobuhlungu bekhanda nezinto oluzenzile. Akukho lutho kuKristu ngalokho, kodwa siphakathi ngqo kwakho konke lokhu manje. Sizithola thina into efana nababeyiyo ngaleyo nkathi. Niyabo, kungukungena nje manje emkhosini omkhulu. UJesu wayeza emkhosini wePasika futhi wayengena eJerusalema noma engena eJerusalema neziprofetho zakho konke akwenza zifanele zigcwaliseke. Yonke into esebhayibhelini inekuchazayo, lonke igama linelikuchazayo. Akukho lutho elubhalwe embhalweni kodwa nokukhulu elikuchazayo. Ngakhuluma ngobunye ubusuku eTucson ngokuthi kungani kwakufanele kube ngumelusi wezimvu esikhundleni sikasiyazi wezenkolo na? Wazalela ngqo eceleni kwebandla. Nomoya ongcwele uphuma uya le ehlane futhi uxosha hhayi osiyazi bezenkolo kodwa abelusi bezimvu. Kwakufanele kube ngaleyo ndlela osiyazi bezenkolo babengeke bawukholwa umlezo onjalo. Ngakho ba kwakufanele kube abelusi bezimvu. Ngashumayela phezulu lapha eminyakeni embalwa eyadlula, eminyakeni emibili eyadlula. Kwakungani khona kube iBethlehem elincane na? Inkosi ithanda ngokhisimuzi ozayo, ngifuna sishumayele ngokuthi kungani kokufanele kube yisazi na? Laba okungani? banezimpendulo kubo futhi bakhona lawe eBhayibhelini futhi siphila sikhathini esimangalisayo isikhathi esikhulu kunayo yonke iminyaka siphila lapho sekunoma yisiphi isikhathi sokuthi isikhathi singanqamuka nephakade lingahlangana thaqa phakathi nakho futhi kuqhubeke iminyaka yabo bonke abaprofeti nezazi zabuka phambili besifanele kuwo onke amahora sibe sekuqapheni kwethu sibhekisise kufika kwakhe sitshela thina kulokhisimuzi cishe njengoba benza ngokhisimuzi okuqala nokho izwe selicishe nje lihlakazeka njengoba ngake ngashumayela kanye ndawo ndawo ngomlezo wangokhisimuzi izwe liyahlakazeka futhi izwe selicishe lifika kubeni yizicucu futhi bukani kuzamazama komhlaba kuningi phezulu lapha eCalifornia ngiyabikezela ngaphambi kokufika kwenkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu uyocwilisa leyo ndawo ngikholwa ukuthi iHollywood neLos Angeles nalezo zindawo ezingcolileyo laphaya ukuthi uNkulunkulu umnini mandla wonke uyozicwilisa zizoya ngaphansi ekugcineni kolwandle futhi kunesiningi kakhulu sona niyabo kuyisivimbelo impucuko ihambe nelanga isuka futhi yaqala empumalanga yentshonalanga futhi manje sisogwini lasentshonalanga uma iqhubeka iya phambili iyobuyela emuva futhi empumalanga ngakho lezo isivimbelo nesono siyahambe kanye nempucuko futhi kuba umgodi wobungcolileyo kwayo yonke iminyaka izinto abazenzayo lokho izidalo zikabani ndezazingeke kuyo yonke iminyaka zingeke zicabange ngento enjalo wesifazane baziphose entweni engcolile kanje kuze kungabibikho wesifazane wanoma yimuphi unyaka owayeyiyo kacabange ngento enjalo njengoba senza namhlanje futhi ke sizaloku sizibiza ngamaKristu ihlazeli nje pho akumangalisi umprofeti omkhulu waphakama futhi wathi angisiyo umprofeti kanjalo angisiyo indoda yomprofeti kepha wathi ingonyama ibhongile futhi ngubani ongayikwesaba na futhi uNkulunkulu ukhulumile futhi ubani ongayikuprofetha na yabo kodwa kuthize kufanele kumemeze sisehorene libuta yizwe likulo kodwa ibandla langempela hayi hlelo kodwa ibandla uqobo lwalo selulungele kunqobo okukhulu kunakho konke lake lakwenza ukufika komnyeni kumlobokazi siyahlukana sibheke uMesiya into ethize ukufika futhi ezisindisa sikhiphe kukho konke kwakho sibuka phansi izinkathazo ezihanze empumalanga sibuka phesheya e-Afrika izibhelu nezinkinga zokubuzwe nokuhlanganiswa nokwehlukaniswa futhi sonke saqobisana futhi zampongoloza lapho kuwe kudala abangane bethu abangamakhaladi ngokuthi sifanele sibe nokuhlanganiswa yiloko esikudingayo sifanele sibe nokuhlanganiswa wonke umuntu ngokulingana wonke umuntu awu lokho kulunge ngokuphelele lokho kulunge ngokuphelele ngikholele ubuqinini labo bantu wayengesize izigqila kwasekuqaleni nje abasize izigqila uNkulunkulu ungumehlukanisi njalo nami futhi naye mubu umKristu ungukwehlukana uNkulunkulu uhlukanisa abantu bakhe kubo bonke abanye babehlala njalo bengukwahlukana wakhetha isizwe ukhetha abantu ungumehlukanisi wenza zonke izinto kodwa noma kunjalo umKristu ongokoqobonge impela ufanele abe ngumehlonisi azihlukanise izintweni zeze nazo zonke izinto bese ngena enhlosweni eyodwa uJesu Kristu kodwa baya kumpongelezela lokho ngizamile ukubatshela akusiyo into leyo eyosindisa isizwe sakithi lokho yiqhinga lezombusazo kuphela kuyinto yesendlalelo sobukhomanisi ngakuthi uMartin Luther King uzoholela abantu bakhe kubulawela okukhulu kunakho konke nokubulala ngokuceka phansi kokwake baba kukho futhi ba niyabo lokho akuzukulidonsela izwe ndawonye lokho akuzukusindisa sibanika ukuhlanganiswa manje kubi kakhulu kunalokho sekwawe kwaba yikho niyabo lawo akusiyo Lowo akusho umbuzo ukukhona into eyodwa engakwenza kuphela lowo ngunkulunkulu futhi ngempela bakufuni babemfuni ngaleyo nkathi babehlukala phakathi nezombusazwe zabo zazehlukala phakathi izizwe zabo sasibhidlika amabandla abo lalibhidlika futhi bekhalela umesiya babefuna ho sithumele umesiya kodwa ngenkathi yafika unkulunkulu wanikeza unikeza impendulo emkhulekweni wakho ucelile futhi uyokwamukela futhi lokho ngubu bengingama lapha amahora kowesilisa nabesifazane ngisho namakristu bekhulekela into ethize nonkulunkulu unikeza impendulo futhi abayazisi ngisho futhi manje unkulunkulu wabanika impendulo bafuna umesiya babazi ukuthi babeke babanaye ukhesari futhi babeke babanayo babeke babanabo odavid babeke babanabo solomoni babeke babanabo David amaqhawe namandla babeke babanazo zonke izinhlobo kodwa babazi babefanele babe losizo luvela ezulwini futhi ba uNkulunkulu waye bathembisa uMesiya futhi wabathumela lowo Mesiya empendulweni emkhulekweni wabo kodwa babengamfuni yamakala namhlanje uma imikhulu yethu ubeza bethi kunegele ivuselele enkulu kunegele lokhu kunegele ukuphumelela kunegele ubuyo ngiyabangala uma uNkulunkulu bengathumela uhlelo lunje uma besingalwemukela ngiyamangala nje uma besingakwemukela azithumelela khona yebo isizathu sokuba sikhulekela lezi zinto ngoba siyazi kuyadingeka kodwa uma uNkulunkulu eluthumela ngaleyo ndlela alufuna ngayo khona ke akuyi ngokunambitha kwethu futhi ngakho ke asikukwamukela futhi ileyo ndlela okwakuyiyo ngalolo suku
if he was
uma wayengeke kulambitheni kwenkolelo yabo neyabo bebengeke bamemukele futhi namhlanje yelizathi ubabuze lo muzo kubani lona kubani lo mfozayo yabo kwakuyisikhathi esikhulu kakhulu wonke umuntu waye ukuphakama kwemimoya kukhona okwakuzokwenzeka futhi awubuke izwe namhlanje ukuphakama kwemimoya kunje izwe lonke liphila kukho uyahlanga estrade akuphephile ngisho ukuphakama kwemimoya akuphephile ukuba semgwaqeni omkhulu onemizila emine wonke umuntu usekuphakameni kwemimoya kushashisa no yini indaba na yehlisa umoya uyakuphi na lokho kwenza izikhungo zezinhlanya zigcwele phama lokho kufake ibandla esiyaluyalwini esinje bababopheke kakhulu emakhala entweni ethize ngeke bama futhi banake izwi likaNkulunkulu nehola ziphila kulo konke phansi kobunzima ukuphakama kwemimoya
And now we
futhi manje siyazi siqaphele umhlaba usanda kwedlula nje ezinhlungwini ezinkulu zokuzala ezithize nebandlane lule ezinhlungwini ezithize zokuzala yafanele lendlule ezinhlungwini zokuzala ngaphambi kokuba linikele ngamunye wabaprofethi ngenkathi befika ezweni kwakungubuhlungu bokuzala ebandleni izwe ledlule empini emhlaba yokuqala impi yomhlaba yesibili futhi manje selilungele impi yomhlaba yesithathu futhi lisezinhlungwini zokuzala futhi kodwa kukhona into iyodwa kuphela engaletha ukuthula futhi lowo uKristu wonke amaqhinga ethu nemibono yethu nokwakhiwa kobufundisi bethu nazo zonke zombusazo zethu yonke isayensi yethu nayo yonke into kufakazisiwe ukuthi kungumpedo futhi ke sikhulekela ukuba uNkulunkulu asisize kusilamula woza usenzele ukuthize futhi ke uma ekwenza ngiyamangala nje uma besiyokwazi ukukuqonda uma besiyokwazi ukukwemukela noma ngisho besingakunaka na manje yiloko kwenziwa emuva kulezo zinsuku bebeyobe bekhuleka babeyobe nazo zonke izinhlobo zamaholi abakhulu bebeyobe ngaphandle ngaphansi kohulumeni babeyobanga phansi kobukhosi babeyobanga phansi kwayo yonke into abahluleli kodwa babazi ukuthi kukhona into eyiyodwa kuphele iyayingabasindisa lo kwakungumesiya ozayo futhi umesiya chaza ukuthi ocotshiweyo isidalwa singumuntu esasicotshiwe khona ke isidalwa singumuntu esicotshwe ngezwi izwi lenziwe inyama phakathi kwethu futhi ngenkathi efika wayengekho nje impela kwinambitheni ababemfuna kukho hhayi kwinambithi ababenakho ukuthi ayefanele angene kukho ngakho ke bayamemeza ngubani lo mfo umayelana nali wonke lo msindo izigejane zabantu kazane ezansi lapho esakweni bephula amasundu ne futhi wathi ngani bathuliseni bayasethuza indlela abadazuluka ngayo futhi bebongoloza futhi beqhubeka wathi uma bethula la madwala ngokushesha azomemeza
Oh,
isikhathi sasisombulula iziprofetho zangicwelisele awumangalisi ingonyama iyabonga futhi ngubani ongayikwesaba na futhi uNkulunkulu ukhulumile ngubani ongeprofethe na kabo uma wayengekho nje kunambitheni kwethu uqobo uma nje wayengesiye indlela esasimfula ngayo indlela esasicabanga ukuthi ufanele afike ngayo sasingeke simemukele ngakho ke kwakuyizivumokholo zabo ezazibaqhelise kude kakhulu ezwile lilotshiwe babeqhele kude kakhulu behluleka ngumqondo ababemkhulekele ukuba fika amabandla abo ayebaqhelise kude kakhulu kwaze kwathi yona impela into ababeyikhulekele yayinabo ngqo futhi yayingeke kunambitheni kwabo futhi ngakho babengelikholwe abangafanele badede kulo balixosha ba yinye kuphela into ongayenza uma uhlangana noKristu lokho kuphakathi kokuthi umemukele noma umenqabe ngeke neze wasuka uhambe uphakathi nendawo ngeke wakwenze lokho akusikho okwakho ukukwenza kungaleyo ndlela
just notice how few recognized him
Kapelani nje bambala kanjani abamqonda eyizwe elicotshiweyo langalolosu yebo uNkulunkulu ekuqaleni ongengena siphelo futhi azi izinto zonke kusukela ekuqaleni futhi into kuphela lezi zinto eziyikho ngukuveza obala kwezingceke zakhe ezingehlonseki ingxenye engahlonseki unengxenye engahlukaniseki umcabango wakho cabanga ngokuthize bese uyayikhuluma bese uyayithatha lowo nguNkulunkulu yena ekuqaleni uma wake wabakhona noma uyoke ubesezulwini wawusezulwini ukuqala nje uyingxenye kaNkulunkulu wawungumcabango wakhe wayenazi igamba lakho wayekwazi ukuthi wawungubani ngaphambi kokuba kuze kube khona umsuka wezinye izinto kungakabibikho kukhanya kungakabibikho lutho wakwazi wena negama lakho futhi walifaka encwadini yokuphila ewulu ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe yebo wawungumcabango wakhe kwase kuthi ke usuba ke yizwe futhi izwi lingumcabango oveziweyo khona ke uyabonakaliswa yileyo ndlela ayiyo wayekhona ekuqaleni ngesingayo uNkulunkulu wayehlala yedwa nemicabango yakhe asoze aphinde kwenze lokho ngoba imicabango yakhe yenziwa ibonakaliswa futhi yingakho sikhona lapha ngalolu suku uNkulunkulu ehlanganyela nemicabango yakhe ibonakaliswa yabo nakho lapho esikhona ngakho wena ngokuthatha umcabango ngene zele isilinganiso esisodwa sobude bakho ngeke ukwenze lokho noma okunye uNkulunkulu okukhombisa siyawo uNkulunkulu konke ubaba ngiphe khona kuyoze kimi futhi ngeke ngeza uma ubaba wami engamtonzi lokho kuyaxazulula manje qaphelani nje bambala kanjani osuku lwakhe bezigidi phezu komhlaba abangazange ngisho bazi ngaye elapha cabanga nje kwakukhona amashumi izigidi zabantu ezazingazange zazilutho ngakho futhi ukucabanga kwa-israyeli ngaleso sikhathi kwakukhona abantu abayizigidi ezimbili nengxenye epalestini zama-israyeli futhi akukho noyedwa ekhulwini kubo wake wakwazi akumangalisi athi isangoo lincane nendlela eyingcingo kepha bayingcosana bayoba khona bayoyifumana cabanga nje ukuthi bangaki abangamqondanga ababengazi ukuthi wayeyilokho futhi bona bengakhona ngqo lapho ekhona leyo ingxenye edabisayo labo abahamba naye futhi bambona esitradini nokunye abaqondanga ukuthi wayengubani ngoba usathane wabona ukuthi wayene negama elinenhlamba okwedlula onke lalinganikwe umuntu wabizwa yizwe izwe lemvelo wabizwa ngozane ngaphandle komshado ngoba washo ukuthi umama wayezoba ngumama ngaye ngojosefa ngaphambi kokuba ashade naye ngakho umnika igama lozelwe ngaphandle komshado laphinda futhi ibandla lambona emandleni akhe amakhulu okubonakalisa ebonisa ini na engabonakalisi izivumo khona wayebonakalisa izwi wayeyizwi elicotshiwayo uqobo lwakhe futhi ngenkathi bebona lokho kwenzeka ukubonakaliswa umesiya ocotshiweyo balenqaba babengalifuni lalingekho ekunambitheni kwabo leyo yingxenye edabisayo bangaki cabanga ngakho nje njengakwezinye izinsuku nje yebo ngamunye babe nokumusha kungokwabo kwezwe yilokho okuisizathu u-israyeli engamqondanga umoze ingalesi sizathu izwe lingamqondanga unowa ingalesi sizathu bonke abaprofethi engaqondwanga banokuhumusha kungokwabo kwezwe kodwa unkulunkulu kuwo wonke unyaka ube nomesiya wakhe yebo ukwenqaba umlayezo kanowa kwakungukwenqaba unkulunkulu ukwenqaba unowa kwakungukubhubha ukwenqaba umose kwakungukubhubha kwakungukubabengabagcotshiwe bakamesiya bangalowo nyaka izwe lathenjiselwa lowo nyaka futhi ngenkathi ujesu efika wayengukugcwala kwezwe unkulunkulu uqobo lakhe wenziwa ngesakhiwo somuntu ngamathambo nenyama ogcotshiweyo futhi babefanele bakubone lokho kodwa nebo izwe labo lebandla lalenezele kakhulu lapha futhi lasusa labano nobunye kwaze kwaxoveka kakhulu baze babathembele ebandleni labo esikhundleni sesezwe futhi ngenkathi bebone ibandla labo ligcotshiwe khona-ke bacala ngokuthi into ethize enkulu yayenzeka kodwa ngenkathi bebone i-izwi licotshiwe khona-ke bathi lobo nguhlaya le ntoni ingudebele ubelizebhule isizathu kwakuphambene kakhulu nebandla labo kwaze izivumo kholo zebandla labo nalokho babekwenzile futhi kwakungaleyo ndlela kukho konke ukufika komprofeti ibandla laliba ngelixoveke kakhulu unkulunkulu wathumela phansi imithetho yakhe futhi wabanika isivumelwane nompristu wayengena futhi acosule futhi yanezele kuso futhi yathathe ngaba futhi enze izivumo kholo ngakho bese kuthi-ke unkulunkulu wayevusa engaphumi ndawo omunye umuntu ogcotshiweyo owavusa emandleni kamoya futhi wayezodwa njalo ngabapristi namakhosi futhi lapho abaprofeti bamanga bagqoke izingubo zabo ezintofontofo futhi behamba ngesizotha futhi kancane phakathi kwamakhosi nabapristi bezikhombisa ukufaneleka kwamagama amakhulu nezinto khona-ke ongempela umprofeti oqiniso akaqhamukanga ndawo ayikho nayiyiphi yezinhlangano zabo kuphi wayekuphi noma yimuphi ebhayibhelini lapho khona unkulunkulu ake athatha umpristi wayesenza umprofeti ngaye na Kuphi lapho uNkulunkulu ake athatha khona umfundisi ongusiyazi wezenkolo, indoda eqeqeshiwe, indoda eqeqeshele isayense yezenkolo, futhi enza umprofeti ngayo na? Akugazi ezindabeni zemilando zanoma kuphi, ake akwenza khona kunoma yimubi unyake, ake akwenza. Uzofanele asuke kuleyo nqubo, futhi akukhuphule, futhi lokho ayekwenzile lapho. UJesu ngenkathi ezalwa eBhethlehema laseJudiya emndenini ompofu, futhi wayengenamuva njengoba bazi ngalo, oyedwa nje wesizwe sakwaJuda, futhi umama nobaba wakhe wayevela uzalelo David, futhi babefanele benyuke, futhi bakhokhiswe intela. Futhi wayelapha umfosi omncane nje ndawo ndawo engenzi lutho kodwa ebhiliza amabandla, futhi babemzonda. Futhi akukho ababengakusho ngaphandle kokuthi lo muntu wenze izimangaliso. UPetru wakuzwakalisa lokho ngosuku lwePentekoste wathi uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwethu ukuthi uNkulunkulu wayenaye. Futhi unganezeli ezwini lakhe kume noma yini ukukwenza kucace kakhudlwana. WayenguNkulunkulu enziwe inyama nathi, uNkulunkulu enathi. Futhi kushiyo ngobunye busuku ukuthi uMose emile lapho nesandla sakhe sisifubeni sakhe, wa lokho kwakunguNkulunkulu kuMose, wa ebambe izimpidi enhlizweni yakhe, futhi wasiveza simhlophe sinoqoqo, waseke esibuyisele sifubeni sakhe, futhi wasiphilisa, futhi ke wayesesiveza futhi kithi ngenkathi yathumela umoya ongcwele wehla okwakunguNkulunkulu, futhi ngesinye isibo nje ngosuku lwe cause futhi siyasenqaba asizifuni leso. Yileyo ndlela benza ngayo ngaleyo nkathi, yileyo ndlela ebesingacishe sikwenze ngayo namhlanje. Siyabona wonke umuntu unekuhumusha kwakho uqobo, yingakho kudida kangaka. Kodwa niyazi iBhayibheli lasho ukuthi leli zwi alisikho kokuchasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Alidingi kuhumusha kwePresbyterian kwalo, alidingi umusha kwe-Baptist, kanjalo alidingi umusha kwe-Pentecostal. UNkulunkulu ngumumushi wakhe yena, wathi uyakwenza, ngakho ke uyakwenza, futhi lokho kuyakuxazulula. Ngakho yingakho bebona izwi lesethembiso ligcotshiwe bese kuthi ke bengeke balemukele, yebo, ngoba liphambene nezivumo kholo zabo. Ukuthi uMesiya ogcotshiweyo uyobukeka enjani nokuthi uyokwenzani kwakukude nokuqonda kwabo. Bese kuthi ke ngenkathi bekufundele emibhalweni ayokwenza babesalokhu bengakuqondi. Ukuba ngenkathi lezi isazi zehla zisuka enhla eBhabhiloni, zazithi azibe senyakatho mpumalanga ukusuka eJerusalema, futhi zabuka phansi zase ziyibone leyo nkanyezi iholela ngasentshonalanga, zayilandela iminyaka emibili ngiqhamuka zehla zinqamula emfuleni iTigris, futhi zidabula esigodini saseShineyari, futhi zehla zifika enhlokodolobha yazo zonke inkolo. Inkolo enkulu kunazo zonke ezweni ethempelini leJerusalema, futhi zehle zenyuka ngezitradi zithi uphi lowo na, uphi lowo zelwa yinkosi yamaJuda na? Ngani akukho muntu owayazi lutho ngakho. Kwakuxakile, kwanyakazisa ngisho inkantela ephakeme iSanhedrini, kwabizwa izifundiso ezinkulu, futhi kwathiwa fundani emibhalweni lapho uMesiya, futhi bahamba futhi bathola imibhalo, futhi bafunda ukuthi uMika wakusho lokho phandle eJudiya, Bethlehema laseJudiya kawusiyo mninyana kubo bonke ababusi, kepha kuya kuvela kuwe lo mbusi. Yabo esikhundleni sokuhlola bavele bakulahle nje, awu kuyisigejala sobuhlanyane, yabo yingakho abelusi bezimvu bathatha umlayezo, yabo abanokuhumusha kungokwabo, ngakho ke bayigeja into eyiqiniso ngempela. Kodwa njengoba nanjalo njalo nxa ifika, ufika ngayo impela nje indlela izwe lathi uyofika ngayo. Ufika emzini ngokuyikho nje impela indikimbeli yethu kulokhu kuza indlela izwe lathi uyofika ngayo. Futhi bathi ngubani? Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Babefanele ukwazi ukuthi kwakungubani. futhi lapha hayi izwe elingaphandle kodwa izwe lebandla lathi ngubani ngubani lo ngikathi lapho imibhalo yayisho ngokucacile ukuthi leyo yiyona ndlela impela yofika ngayo futhi bathi ngubani ngubani lo awana onke la madlingozi laye kani ukwenza wonke lo msindo uyasethuse ehhe niyabo niyabo yona kanye impela into ababeyikhulekele yayikhona labo esandleni sabo futhi abamqondanga futhi ufika ngayo impela nje indlela yashiwo ngumbhalo ukuthi uyofika ngayo futhi uma efika namhlanje uyofika ngayo nje indlela umbhalo wathi uyofika ngayo ufika njalo njalo ngokunambitha kwezi likankulunkulu futhi hhayi ngokunambitha komqondo thize kasiyazi wezenkolo ngakho kambe benazi yini ukuthi izwi likankulunkulu alizanga neze kusiyazi wezenkolo na thole imibhalo lapho elake lakwenza khona izwi alilizi kosiyazi bezenkolo lutho hlobo kodwa niyabo uma izwi belenziwe labonakalisa namhlanje izwi losuku lwethu beliyoba sekunambitheni kwezwi likankulunkulu hhayi kunambitheni komqondo wothize unkulunkulu beyothetha izwi lakhe alithembisela lolusuku futhi aligcobe futhi beliyokwenzeka yiloko kuphela ayikho indlelayo yokulivimba ukuba lenzeke liyakwenzeka noma kanjani akunendaba ukuthi ibandla lithini nokuthi bonke abanye ukholwane li unkulunkulu uyakwenza noma kanjani baba ingcosana nje impela bayoke bazi ngakho kunjalo abayingcosana impela nje wakuhlala njalo kungaleyo ndlela yabo ngokubusha ngokungokwabo babengeke benze lutho oluye ngoba babencike kulokho ibandla elalibatshele khona kodwa wayezofika uhlala njalo efika ngaleyo nkathi wakwenza ngaleyo nkathi njalo futhi uzokwenza ngaso sonke isikhathi afika ngaso ukuthi yonke into ayenzayo iyoba sekunambitheni kwezwi ngakho-ke angeke sabeka ithemba kulokho kushiwa ngaba kuyabantu iyona kuphela into ongabeka ithemba kuyo futhi leyo yizwi futhi nezwi lingunkulunkulu nezwi elicotshiwe lenza umesiya izwi elicotshiwe lehora kuhle kanjani pho bawugeja izwi ukulunga babene izwi njalo liqinisile kodwa ukuhumusha kwabo ngalo kwakuyiphutha ngiyamakala uma lento enkulu lomkhandla enkolo obukristu esinawo emhlabeni namhlanje lomkhandla wamabandla omhlaba ubumbana ndawoyo usenza sonke sibe munye ngiyamangala uma bekuqonde uma yiloko ngqo imibhalo yathi bayokwenza kodwa cabanga ukuthi kuyinto emangalisayo kakhulu ezweni ukuthi sonke singahlanganisa izandla futhi sibe munye bathi ujesu wakhuleka ukuthi sibe munye iqiniso lelo kodwa hhayi lolo hlobo lobunye wathi sibe munye njengoba mina nobaba simunye ya sibe lolo hlobo lobunye manje-ke kuyoba kanjani lokho na izwi kithi kuyoba yizwe eligcotshiwe lobo ngubunye bukankulunkulu niyabo ubunye bukankulunkulu yizwe eligcotshiwe kuwe niyabo khona-ke uba yindodana umesiya yonyaka manje sithola abantu bafana kakhulu abantu akashintshi laba bantu babehlukaniswe amaqembu abathathu futhi sizobuka kulokho imizuzu embalwa manje ngiyazi sengizoshiywa yisikhathi kancanyana nje uma kulungile kini nginensa kakhulu nje angazi ngiyangena futhi ngibhale imibhalo phansi namanothi amancane bese-ke ngingena lapho nomoya ongcwele uhwabhuna okukodwa futhi ngikubukeka nje sengathi akukho kuphela kukho nje kulokhu kuqhubeka nje kuhamba kodwa manje endikibeni yethu babehlukene lapho emaqenjini amathathu ehlukene nemiqondo emithathu ehlukene abanye bamkholwa abanye bamzonda futhi abanye abazange ukuthi bafanele bezenjani yabo leyo yindlela nje esikuthole ngayo ngashumayela ngikholwa ukuthi kuleli bandla kanye abakholwayo abazenzisi nabangakholwayo bona bobathathe eqenjini unakho lokho kuyo yonke indawo lokhu ubuthathe eqenjini futhi ukubona lesi simo sabantu besilokhu njalo siyiso singabuyela emuva le futhi sifakazise leso isimo sabantu njalo babeloku njalo bekulolo hlobo lwesimo kodwa ke kubonakala ukuthi bekungaleyo ndlela njalo kodwa ke kusenza sibe ngabathanda ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wenza abantu kuba babe ngaleyo ndlela ngani uyokwenza isitha sakhe ukuba simdumise yonke into uPawulu ebhala kumaRoma esahluko sesishiyagalombili wathi oh ndoda eyisula lulungasho yini ubumba kumbumbi ukwenzelani okwami nganje na akanamandla yini ukwenza isitha esisodwa esihloniphekileyo nesinye esingahloniphekileyo na ukuba ke akabenzanga ubusuku na ubungeke neze ukuthi uzele ukukhanya kwelanga ukuba konke bekungokukhanya kwelanga ubungeke ukwazi ukuthi lithakasela kanjani ukuba ke bekungeke ukugula na ubungeke ukwazi ukuthi ithakasela kanjani impilo enhle ukuba ke bebengeke abantu ababi bebengeke abesifazane ababi na owesifazane olungile ubengeke ahlonishwe yabo bebengeke ukuhlonishwa bekungeke kube ngokwakhe ngoba konke kungaleyo ndlela nje kuyinto nje iyodwa ethule kodwa kungumthetho okwahlukana uNkulunkulu kwenza kanjalo omunye angahlonipheki kakhulu ukukhombisa ohloniphekile omunye abe kude le kungalungeli kuveza uma kwakungenjalo lokho bekuyoba yinto elungile uma kwakungekho angeke kwaba khona idola mbumbulu kuze kube khona idola langempela bese kuthi ke elimbumbulu li uma lenziwa nje laba mbumbulu basekuqaleni khona ke bekuyoba ngelangempela kodwa liyikhophi angeke kube khona angeke kube khona isono kuze kube khona ukulunga ngoba ukulunga yinto elungile futhi isono siyimpendukezelo yokulunga Ngamanye amazwi iqiniso liyiqiniso amanga ngeke abe ngamanga kuze kuqala kube neqiniso ukuphendukezela lelo qiniso emangeni ngakho isono sonke asilutho kodwa ukulunga kuphendukezelwe ngakho ke kukhona inqubezweni izinqubo ezimbili futhi enye yazo inqubo elungile futhi enye inqubo ephendukezelwe futhi enye yazo yizwe kaNkulunkulu eliqinisile futhi wonke amazwi udangamanga futhi lenqubo ebuhlele esinayo namhlanje ayibumba umkhondo wamabandla omhlaba ukwenza uPaul esilo kuba baziwe ndawonye yini iphutha futhi umuntu ngokuphuputheka bahamba bangene kuko uNkulunkulu uyibekile into emhlabeni yabo ukuba kulula ngayo kodwa bacabanga ukuthi kuyizigejane zobuhlalo abakufuni bayakucisha bacabanga ukuthi bafanele benze okuthize ngakho bafanele benze inqubo okungeyabo uNkulunkulu usevela unayo inqubo lapha izilake kodwa asikufuni lokho ngakho sizithola thina namhlanje njengoba nje babe njalo ngaleyo nkathi kuli manje lokhu sibona abantu bakhiwe ukuba babe ngaleyo ndlela qaphelani uthi yazi ithathe inqobo yesikhathi kodwa akifuni ukuba yilokhu ngibhekisisa lokho ngoba kuyangesabisa yebo ezombusazwe manje sithatha njengoba ake sithathe sibonelo nje ukubona uma abantu bakhiwe ukuba semazingeni amathathu kwamathathu ake sithathe ezombusazwe kukhona abanye ovutha bhengo muntu futhi elinye iqembu liyamzonda futhi elinye iqembu alazi ukuthi lizokwenza njani ngaye abazi ukuthi yikuphi futhi kubaphonsela ekudidekeni lo muntu wathi oh ungumuntu omkhulu uzoba ngumongameli wethu obadlula bonke omunye wathi akalutho kuphela uyimbuka khona ke ophakathi nendawo wathi manje angikwazi okufanele ngikwenze niyabo niyabo sakhiwa ngaleyo ndlela senziwe kanjani yileyo ndlela izidele ezingumuntu eziyiyo kwakufanele kube ngaleyo ndlela kugcwalise indlela yokuphatha enkulu kaNkulunkulu nokwenza ukuzuza kwakhe ngempumelelo azoyizuza ngempumelelo emhlabeni umuntu wafanele akhiwe kanjalo omunye oqinisile omunye akaqinisile futhi omunye ophakade endawo kwababili bekuhlala njalo kungaleyo ndlela. Qaphelani, bayakwenza lokho ngaso sonke isikhathi bengazi. Umuntu uphakathi endawo kuyindawo emi ngoba omunye angalukhombisa udaba kungani ecabanga ukuthi uqinisile. Omunye angakhombisa ukuthi ucabanga ukuthi akaqinisile kanjani. Kuthi omunye ophakathi endawo akazi lutho ngendaba, akazi ukuthi aphendukele ngakuphi. Futhi kungaleyo ndlela nje enkolweni, abantu benza okufanayo namhlanje mayelana nesiphetho sabo saphakade. Manje sizolimaza umzuzu nje. Bayakwenza mayelana nesiphetho sabo saphakade. Umuntu uyakwehla lapha kulokhu kulokhu kubale. Futhi uma ungathola ulwembu kubhesweni wakho wesopho, ubuyofuna ukuyimangalela leyo nkampani noma leso sitolo lesidayisa ukudla kudlele phakathi. Ngani? Ubungeke ulidle lelo sopho, beliyoba nopoison. Ubungeke ulithathe hlobo, iphele likhulu noma into ethize ebile kubhesedi wesopho. Ngani? Ubungeke waba nalo hlobo, kuyokugulisa ukucabanga ngalo. Kodwa nokho uyotetela lezo zigejane zosiyazi bazenkolo, bafuqela kuthile kwehle ngomphimbo wakho okuyodedisa ngezigidi zamamayela kuNkulunkulu. Futhi ukuminze kanti umuntu uyophila ngawo honke amazi aphuma emlekeni kaNkulunkulu, kuyiketanga umphefulo wakho alengela ngalo esakweni. Futhi njengoba ngishilo phambilini, iketango liqine kakhulu lapho libuthakathaka khona kakhulu. Isikhumanisi esisodwa ukuba siqabuke, yiloko kuphela okufanele ukwenze, ukuqabula ilinye lawo, yiloko kuphela. Onke amake awo lidedeleka lixege nalo, liqine kuphela njengesixhumanisi salo esibuthakathaka kakhulu. Manje futhi umuntu owaziyo uma udlale lesopho linolwembu olunophoyizeni kulo, beliyocisha likugulise. Uyofanele uye esibhedlela futhi ube nokufutha esiswini sakho nenkathazo oyodlula kuyo, futhi bekuyo kubulala empeleni. Kodwa hey, ubuyo ngani? Ubungeke neze uye ngasendaweni enjalo, ubungeke neze ufune ukuphinde ulubeke emnyango futhi ngoba wewe wesaba ukuthi uyofaka upoison futhi ufe.
And then you will absolutely join us.
Bese kuthi ke ngokoqobo nijoyini, nifake amagama yenu ezincwadini futhi nilwela sona impela isizalo sento ukuthi iBhayibheli lathi akusikho ukulahla umzimba wakho kodwa ukuthumela umphefumulo wakho esakweni. Niyabo abantu benza ukuxake kangaka, bathatha isiphetho sabo saphakade bazigxinisa egameni elithinze lesenzo zenkolo. Futhi ungabalethela umbhalo wathi iloko iphephele lakusho naku khona lapho. Futhi usiyazi uzenkolo alibuke, awu lokho kwakungona uyusuku. Yabo futhi niyamlalela, ngiyakubona okushiwo nguNkulunkulu owangempela umkhristu weqiniso. Ulalela kuphela lelozi futhi iloko kuphela umuntu kaNkulunkulu uphila ngalezo zinkwa. Qaphelani, abanye bayokholelwa ezwini, inkathi kukhona abanye abakholelwe kubusheni kwabo kobuhlelo. Futhi kukhona abanye ngalokhu kudedeka abangazi ukuthi bakholwe yini. Manje abake baba bathi, oh lo mkhandlo wamabandla omhlaba lo uzoba yinto, uzosenza sonke sibe munye, oh kuyiloko nje. Futhi abake bathi ngani kungokodeveli naku laba empalweni. Kodwa ke umuntu ongathathi isikhathi sokuhlala phansi futhi akhuleke futhi akufunisise wathi, oh kholwa yiko, ukhohle yiko ngeyakho ngenkulumo mbiko yakho mfowethu ngesikhundla sakho okuthi gama lini olithatha ngazo kuzokuthumela eziphetsheleni zakho zaphakade labo yoba khona kuze kube phakade. Ungakwenzi lokho, usifanele kuhlala phansi uma noma yiphi into enjengale ibuka futhi umbuzo njengasezinsukwini zikaJesu ngenkathi beza ibandla lathi, oh uyimbuka nje akukho lutho kuye. Kodwa oyede wathi, nani imibhalo wathi Uyeni cabanga ukuthi ndinokuphila kuphakathi futhi iyanitshela ukuthi ngingubani. Kodwa ke abesilisa besifazane nanoma isiphi isikhundla sobuKristu sisonke noma ukuba lesasasa esiphethweni sabo saphakade bafanele bahlele imibhalo futhi babone ukuthi wayengubani. Kodwa ke umbuzo wawungeyi kuba ngukuthi ngubani lana babeyothi nangu. Lo umehluko niyawa umuntu ba bathanda ukuba ngalendlela nje abanye banisele kukho ukukhulu kusho lokho kodwa yiqiniso uyakukhombisa niyabo manje namhlanje abanye uthi ngiyalikhole izwi izwi liyiqiniso lonke izwi lalo abanye bathi abelusi bethu bayahamba futhi bafundele lo hlobo lwe bayazi ukuthi bathini ngalokho ubuye wathi awu angazi ngayitsholeleli angilithandanga ngaba ngeza ngapha futhi ngajoyineleli angazi ukuthi ngibe ngowaliphi niyabo kungaleyo ndlela nje kwakungayo ngalo nkathi uhlobo olufanayo lwesixuku awu bewuhlala njalo kungaleyo ndlela kusukela ekuqaleni futhi kuyohlala njalo kunjalo. Manje asinake iqiniso leBhayibheli kule ndaba futhi sibone uma liqinisile nje okwemizuzu embala manje. U-Adamu ekuqaleni kwaqala kwasuka kanje indlela esinayo ngakho ngona mhlanje ayikashintshi nakancu. U-Adamu wayikholwa. USathane wayengongakholwayo. Akalikholwanga yizo. Ngakho watshela Eva wayengaqinisekile noma ngabe laliqinisile noma cha. Yabo uSathane ongakholwayo. UNkulunkulu wathi wosuka nina ngalo lapho ngalolo suku niyafa. USathane wathi lokho akusile iqiniso. Yabo futhi wayengalikholwa. U-Adamu walikholwa. Ngakho wasebenza kulo owayephakathi nendawo. Babengeke nje basho, wayengeke nje akusho. Manje qaphelani, wesifazane lapha umelele ibandla lesikhathi esizayo lehlele libizwa ngomlobokazi. Onke kuqubuka kuGenesis. Yimbewu. Qala kuGenesis uyosithola siqondile isithombe sakho, niyabo? Manje lapha wayemelele ibandla lalosuku ngoba abanye uthi manje sithatha amaPresbyterian namaLuthela nawo wonke eza ngapha lapho osomabhizinisi. Nokunye singathanda ukuba ne sifuna ubhaphathizo kamongcwele singathanda ukuthola niyalikonda usuku esasingaba kulona na niyabo kwakungaba ngokuthi abawutholi neze niyazi uJesu wathi kathi zona intombi lele manje khumbulani intombi elele iza ukuzofuna amafutha ayenamathisele wonke ngophawu ayiwatholanga ayiwatholanga neze yakhona ukuthi emva kokuba umlobokazi sehambile wasitshela ezulwini amasonto ayolokhu ezaqhubeka abantu becabanga ukuthi bayasindiswa naye yonke into njengoba babehlala njalo benza nje beqhubeke njengoba nje kwakunjalo ngemihlakanowa baqhubekela phambili ngo bedla bephuza yonke into njengoba bebehlala njalo benza nje babengakwazi kodwa umnyango wavalwa futhi bekungenzeka bangali ukuthi umnyango ubungavalwa noma usibisi kade mhlawumbe usuvele ngakho konke ngikwaziyo asazi lapho bayo baba ingcosana nje ababo abangenayo siyakwazi lokho njengoba kwenzeka emhleni kaNoa wasindisa imphefumulo esishiyagalombili ngakho kuya kuba njalo kufikele ngendodana yomuntu lapho imphefumulo embalwa nje esindiswayo ngisho ukuthi eyisishiyagalombili ingahle ibe amakhulu esishiyagalombili noma angazi ukuthi abangaki izinkulungwane ezisishiyagalombili angazi izigidi ezisishiyagalombili kodwa niyabo umlobokazi angeke akhiwe nje ngeqembe elincane lilapha emhlabeni manje ngathi umlindo ndo wesikhombisa ngathi efika zonke lezo zintombi zavuka futhi zalungisa izibanzazo kusukela emuva le wonke owayekholwa izwi eligcotshiwe kusukela phansi enyakeni uyavuka nje sivivane ingcenye phansi futhi kuyaqhamuka kodwa itshele inhloko lafanele lize ukucosha yonke into kuyenza kube isivivane niyabo kubekwe ndawonye manje umlobokazi uyokwenziwa ngawo bonke labo kusukela eminyakeni okholiwe futhi ngemukela uKristu njengomsindisi wabo manje uEva wayengaqinisekile wathi ngomtshela wathi manje uNkulunkulu wathi sithandwa ukuthi ngalolo suku yeniye kudla ngalo ngalolo suku niyafa kodwa bathi uSathane wathi ngempela lokho kungebe ngokulungile ungathini nje ubaba engaphatha abantwana bakhe ihlale incane nje into enjengaleyo ngempela kunjalo niyabo futhi ekugcineni waphendukela kuphina waphendukela kungempela futhi yiloko nje ngempela ibandla elikwenzayo namhlanje impela konke impela siyibandla elikhulu singabantu abakhulu sesibene sikade side yonke lento abayibiza ngobuhlanya bandle lapha lezi zinto abazibiza ngobhabhathizo kamoya ongcwele nakho konke lawo ngumpeto yabo lokho ayikho into enjengaleyo ngempela ngikhokha izishumi ngiyesontweni umama wami waya ngempela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu washo okwehlukile futhi yileyo ndlela kuyoba ngayo ekunambitheni nje kwezwi lakhe washo ukuthi lo nyaka webandla laselawudekiya uyoba njani nginencwadi eyispeshiyali ephumayo ngakho masinyane impela inkosi ithanda niyabo yaleli lawudekiya ukukhombisa ukuthi sekuvele kwedlule ukuthi selivele liphawuliwe phakathi lapho futhi uKristu ungaphandle akushiwonga nezo ukuthi wabuye wangena futhi niyazi ngakho siyakuthola namhlanje kubeka izwi ngaphandle njengoba kwakuhlala njalo kunjalo nje
now notice Moses the anointed word
manje qaphelani uMose izwi eligcotshiwe noma simbiza ngiyethemba nizoqonda uma ngithi wayengumesiya
he was the anointed word
wayeizwi eligcotshiwe nanikadele thetiselwe lolo suku Mose wayeyilo niyakukholwa lokho na impela igama mesiya lichaza ocotshiweyo niyabo manje uNowa wayengocotshiweyo usuku lwakhe uAbraham wayekhulumela ukuthi uyoba abantu bakhe bayokhumala iminyaka engamakhulu amane ebuqilini futhi bayokhishwa ngesandla esinamandla futhi nokuthi uyokhombisani izibonakaliso zakhe nezimangaliso nezizukulwane sasiza nokuthi sizokwenzani Mose wama lapho lozwi eligcotshiweyo langalolo suku ingakho wayengafaka isandla sakhe esilweni ngani na wayemobukhoneni bukaNkulunkulu amen kazimule enkulu yaseshekina enkulu imzungeza amadala wonke wonke umnyakazo awenzayo wawumelele uNkulunkulu yilabo ibandla elifanele ngabe libi khona manje kunjalo esikhundleni salokho sisukile saba sekukhaleni okuthize kwengane kwento ethize yobuhlelo obuthize Kodumose wayethethekile futhi ubuyela eceleni futhi kwakukhona lethi ngomlilo lenga lapho leso hlalo futhi lapha kwakumi uMose ocotshiwe ungabazeki indoda yayingazi nokuthi yenzani izimpawu ayezinikeziwe ngenkathi ema lapho nenduku yakhe yomelusi wezivu futhi wazi ukuthi lokho kungaba induku ehlane yaphenduka inyoka elibuqili waseke kuba isivumelwano inyoka elibuqili eyasenzayo ehlane zonke izinto ozenzile zazisibonakaliso namaphimbo ekhuluma kubantu niyabo kwakukhona ukuthile okwakuhlangene naye futhi uMose kungahle kuba akakwazanga isho yena uqobo lwakhe kodwa wayeyizwi eligcotshiwe lalongosuku wayeyisithunywa sigcotshiwe ngakho uma wayeyisithunywa salelo hora wayekumbesiya walelo hora wayekugcotshiwe manje yena uJoshua noKaleb kwakungamakholo eqenjini qabelani futhi bazaba ukufundisa abanye iqiniso kodwa nebo uSathane uDathani noKora wabangela abanye ukuba babhube ehlane manje kwakuyini inkathazo na uNkulunkulu wayembizile uMose wayengafuni kuhamba labo baprofeti babenezinto ezinjalo ukuzenza babeze baba kwakuyini elikhulu kuyenza babengafuni ukuphuma futhi baqolotelwa kukho babefuna ukuba nenhlanganyelo futhi bangene kanye nabo bonke abanye futhi bahambisane kanye nabofowabo kodwa niyabo njenganje ngikholwa ngiyakholwa ukuthi kwakungumubi umprofeti wathi uma angifuni ukwenza lokhu ngamanye amazwi kodwa inhliziyo yami yonke izokokhela uNkulunkulu ukhulumile futhi ngifanele kukathule noma ngabe bakuthanda noma ngabe bambethele noma ngabe bamkhala ngamatshe noma ngabe yini abenzayo uNkulunkulu ukhulumile enhliziyweni yakhe futhi ufanele kuyo hayi ukuba ehluke kodwa ukuba ngolalelayo ukulalela kuhle kunomhlatshelo ukulalela kunamanoni ezinqama yebo kwakusenhlizweni yakhe ufanele kwenza kwakungukuphila kwakhe wayengeka kubambe kwakukhona ukuthize ukushaya kwemithambo kwabafuqa babangeke bakubusise noma bakukhalekise uNkulunkulu wayenokulawula okukhulu kakhulu okuphelele kwabo waze wayeyiphimbo labo kwenza kwabo haleluya inike ibandla liqotshiwe ngokuphelele kakhulu ngoNkulunkulu kuze kuthi konke kwenza kwabo nokunyakaza kubengu isha kanje inkosi lihambe lingene kuleyo nkazimulo yaseshekina ngizolikhombisa umesi okudotshiweyo kaNkulunkulu emiphezu komhlaba nakho kumi uMose ngakulesi sihlahla esivuthayo inkazimulo yaseshekina emilapho egcotshiwe kwakulukhulu kwazi ukuthi wayenzani wayelalela nje lokho iphimbo elalithi akakwenze oyisale sake sifubeni sakho sikhiphe phakamisa lo ndu iphendule inyoka lobuqili ukhothe phansi futhi kungakadaleki ukuthi noma ubani omunye wayethini wayekwenza wathi inkosi ngikhombise inkazimulo yakho futhi ngilungele ukuya eGibhithe angisuye umuntu onobuciko bokukhuluma angikwazi ukukhuluma kahle kodwa wena ngivumele nje ngibone inkazimulo yakho futhi wayikhombisa kuye futhi wehla futhi wathatha lezi zinto ezifanayo futhi ukhombisa ukuthi wayengumesi yagcotshiweyo Nayo dai yakhosha uthuli lomhlabathi futhi yaluphatha moyeni futhi izibawu namazezo andize isuke kunolothuli futhi kuwoza umhlaba yini okwakungadala ngaphandle kwaNkulunkulu na wathatha amaze mfuneni futhi wawathela phezu kokho futhi honke amaconsi amaze eGibhithe lonke aphenduka igazi yini okwakungenza lokho ngaphandle kwaNkulunkulu na kwakuyini na wayezinikele ngokuphelele kakhulu ezwini likaNkulunkulu elicotshiweyo waze waba ngumesiya waze eGibhithe bazama kulenqabanga lendlela abangakholwayo bazama kulenqaba abazenzisi bazama iqhinga labo kodwa izwi likaNkulunkulu nabathatha labaqondisa ngqo ezweni elithenjisiwe kunjalo babecotshiwe babe wayengumesiya manje umbuzo uguquka ehlane nakho lapho uletha yebo manje ngifuna libhekisise bazalwane bami manje khumbulani laba bantu bazithokozela lezo zibusizo bakuthokozela ukushumayela kwalowo mprofeti nocotshiweyo bamthola bamlandela kodwa lapho kwavuka ehlane omunye ogama lingudatani nomunye ogama lingukora futhi bathi lokhu kufanele kube udaba lomuntu oyedwa uMose cabanga ukuthi nguye yedwa kuphela obizwe uNkulunkulu lowo mlayezo womuntu oyedwa babengawufuni kabo babengawufuni futhi uNkulunkulu akagaze asebenze kuphela ngomuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa uhlala kunjalo kungumlezo womuntu oyedwa kunini lapho ake asebenzisana khona nabantu ngaphandle nje komuntu oyedwa na umuntu ngamunye akusile iqembu ubophezelekile kuNkulunkulu ngamunye ngamunye wenu wena uthi wo ngiyawukholwa wena nje okwenzayo uyawubungaza nje ubungaza umcabango Lapho sasazana emi lapha ngiyinsizwa ngilindele ukalwa uhlabezana nezincaziselo zabi ngayo yonke indlela ngumkhristu othandekayo ubukeka njengayo ukho njengayo uziphatha njengayo uphila njengayo ngizovuma angaba unkosikazi wami omuhle kodwa akasuye wami ngize ngimthathe abe ngowami Ngibalelela umlaye. Ungazwelana nawo futhi uthi uqinitsile. Kodwa ufanele uthathe wena uqobo kuba ube ingcenye yawo. Khona ke wena nomlezo nibamunye. Khona ke uqobo lunawe njengoba lunjalo kwabanye. Now Manje uSathane angawukholwa uTathane. Wathola oTathane bengawukholwa. Kwaba bangela ukuba babhubhe bonke. Kodwa wena uthi awuma umzuzu mfowethu Branham uthe bathathu uMose uJoshua noKhelebi unjalo impela lokho okwakukhona kodwa lapha uthi kuphela lapha babili uyasho lapha ukuthi kwakukhona uthi uSathane ongaphezu kwemvelo kodwa kwakukhona uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo futhi egcoba laba abathathu manje uSathane ugcotshiwe kuphela kodwa omunye uyeza bhekisani imizuzu embalwa nje uze enkundleni igama lakhe ngubhalamu ungumprofethi othanda imali umprofethi obizwa kanjalo umprofethi wamanga njalo kukhona zonke izinhlobo zamaprofethi futhi njalo ne-Israyeli futhi ihambisana neqembu kwakhona njalo abaprofethi bona abayenganayo abaprofethi abafukayo bethilaza ababehambisana futhi befuna izwi lenkosi elihle nokukhangeza nekulungile njengo-Ahabi wayenamakhulu amane abo bonke begqoke ngezitayela sabo sobufundisi futhi wakutshela watshela inkosi enkulu enhla lapho uJehoshafati wathi ngani impela nginamakhulu amane bonke baqeqeshwe ngokwenela abaprofeti bamahebheru futhi bonke bayeza futhi baprofeti kodwa leyo ndoda yayinokwenela kukankulunkulu kuyo ukwazi ukuthi lokho kwakungalungile ngoba yayazi ukuthi u-Elija wayeyiqalekisile leyo nto futhi uNkulunkulu wayengakubusisa kanjani ayekuqalekisile na wayengeka kwenze wathi usenayo yini oyedwa esingambuza la wathi yebo unayo oyedwa phandle lapha uMikhaya indodana ka-Imla kodwa wathi ngiyamzonda wathi uphezu kwethu njalo ngiletha futhi engitshela yonke into embi yayingaba kanjani ngonyama yayibhongile uNkulunkulu wayekhulumile ubane owayengayikuyilikhuluma iqiniso na ngenkathi kwakuphambene nezwi kaNkulunkulu wadingeka ukuthi yayiqalekise into njalo babekade benakho lokhu umprofethi wamanga kodwa babehlala njalo benayo weqiniso futhi khumbulani kwakungekho sikole sonke sawo kwakukhona yedwa wabo futhi kungaleyo ndlela kungayo kunoma yilubi usuku kungaleyo ndlela kuyiyo namhlanje umprofethi osuku uyilelizwe kunjalo umprofethi namhlanje akusiba bonke laba lapha abehlukile kukhona umprofethi we-Methodist umprofethi we-Baptist umprofethi we-Pentecostal zonke izinhlobo zabaprofethi zizungezile izwe lonke kodwa kusamile kukhona umprofethi ayedwa uqiniso onguyezela labudlela phakathi kunjalo uJesu Kristu futhi uyizwi kunjalo uyizwi ize ligcotshiwe lehora qabeleni manje njengoba sihamba siqhubeka sithola ukuthi uJoshua noKhelebi futhi-ke nakho kufika ubhalami kumprofethi oqashwayo wenzani na wahamba ngqo phezu kwalo lonke izwi likaNkulunkulu ngemva kokuba uNkulunkulu weselikhombisile kuye umelele ihlele namhlanje sizokukhombisa lokho emzuzwini nje embala uTathane ukuthi wayeyini nokuthi babeyini bonke manje ubhalamu wayemele ihlelo umuntu owayengafanele owayefanele ukwazi kangcono wayazi ukuthi lokho kwakuyiphutha kodwa wenzani emva kwalo kona uNkulunkulu wamnikeza ixwayiso futhi wayeseloko ehamba ngqongqo ngamula leso sexwayiso wayehlangiswa kakhulu imali nokuthandwa ngabantu ukuthi wayengaba owabo futhi yenza kanjalo amabandla namhlanje eyongela ngqo kulo womkhandlo wamabandla omhlaba futhi sonke isixwayiso siphuma zonke nezibonakaliso nezimanga kuloli izinsuku zokugcina bangena kuko ngqo noma kanjani ngoba bathanda udumo lomuntu kakhulu kunanoma bethanda izwi uNkulunkulu lo mngane omuhle phandle lapho oshumayela lowo mlezo iPentecostal phandle etshela abantu ezama ukuhlanganisa ibandla ndawonye ethi izifanele singene kuloku lomnyakazo wenkolo yobuKristu ngani abanye kubo iChurch of Christ amaningi yala mahlelo angakholelwa ngisho kuzalweni kwentombi nazo zonke lezi zinto ezehlukene futhi bonke bangabalokho bangahamba kanjani ababili ndawonye bengavumelananga na khona-ke nithe amen kulokho ngalanga lokhu manje manje-ke angatsho kanjani umuntu ukuthi ungumkristu futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi aphike ukuthi lelozi liyilo izolo namuhle naphakade na Umoya ngcwele kuwe uyogcizelela lelozwi lonke izwi. Amen, amen, amen. Uma yizwi lisho noma yini uthi iqiniso lelo. Amen. Ngoba uyavumelana nezwi. Uyavumelana noNkulunkulu. Wena noNkulunkulu nimunye. Unkulunkulu kuwe. Indodana yakhe noma indodakazi yakhe. Ligwenza uMesiya wakhe. Izwi eligcotshiwe liphila liphumela ngaphandle kuwe. Qabelani. UBalami wahamba ngqoye nqamula lezi zinto. Waye yihlele liphelele nempendulo ephelele kulambitheli kwabo. Loko tatana ayekufuna, iloko ukora ayekufuna. Babefuna ukwenza inhlangano ngakho. Wathi sinomuntu ongcwele ukuphumela konke lapha. Akelendaba ukuthi indoda amabili angahamba kanjani ndawonye ngokuphelele. Kunomehluko kuwo. Amakhala ethu alifani. Imilobo yezithupha zethu azifani. Kunezinto eziningi ngathi. Nokho singathekelisana ngegazi yomunye nomunye. Ngisho nakumawele. Futhi asaloko ehlukile. Baleke yabo uNkulunkulu nje uthola umuntu yedwa kuloko ushwiba nomunye akukholwe kuloko wenza umuntu yedwa nomuntu abaningi kulowo muntu njengoba bonke befa kuAdam bonke bayaphila kuKristu wenza indlela iyodwa yokufa futhi bonke bahamba kuyo futhi wenza indlela yokuphila futhi njengoba abaningi ongena lapha onokuphila bese kumuntu yedwa hayi umuntu oyidazini efika eh Umuntu oyidazini akadinge ganga ukuthi one. Umuntu oyedwa wone isono esisodwa. Umuntu oyedwa wakho kanhlawule phelele. Akadingi kuqaqazela ngamadolo akho nokuthi yethi Maria nazo zonke lezo olunye uhlobo lwezinto nokuthela kubantu abafile. UJesu wafa ukuze isipho sikaNkulunkulu sibe mahala. Wakhokha isikweletu ngokuphelele kodwa yabo sifuna ukuba nenge into ethize kuyisho kukho. Lokumanje laba bafo banyukela lapho futhi bathi awu uzama ukuzenza onguyena muli kuphela ezigejaleni ucabanga ukuthi wena wedwa futhi uMose wayesekhathele ngaye wabuyela emuva wathi baba wathi zahlukanise nabo ngingingi wonke ongazohlangothini lukaNkulunkulu angeze ngapha futhi wavula umhlaba futhi wabagwinya nya kunjalo na ucabange nje mfowethu oh hey abamkhona ngani na abamkholwanga ngani ukuthi lo Mose waye lo moli kaNkulunkulu na babefunelani ukuqobisana naye na bevunga manjalo futhi bekhononda inkathi bebola isandla sikaNkulunkulu futhi zinyakazanga phansi futhi uMose uNkulunkulu waye kufakazisile ukuthi uMose wayengumesiya wakhe ocotshiweyo yabo futhi ke nje yabo phansi ezweni yabo babefuna into ethize ehlukile
What happened to you Pentecostals?
Kwenzakeni kini maPentecostela? Eminyakeni mbalo edlule liphuma kule mfucufuce ebiza ngehlelo ukuba lizenze nibe yiPentecoste? Nafunelani ukubuyela kukho futhi na? Ikhoba lapha efike. Uhlavu lwalungekho lapha nokho. Niyabo? Kaphelani, kungaleyo ndlela nje abenza ngayo. Lokho kwakusenhlizweni yabo. Babefanele bakwenze. Manje niyabo? UTatani wayenombono ukuthi bonke babengenza inkolo enkulu ngakho. Niyazi, ngisho uMpostle Petru waba nombono ofanayo into abantu yokugugula isimo. Wathi yasaka amadokodwa abathathu lapha elinye kube ngelikaMose, elinye lomthetho, elinye labaprofethi, elilodwa, futhi ngikathi ezakhuluma kwabakhona iphimbo elehlayo lathi lena indodana yami ethandekayo yizweni. Kungaleyo nkathi ababuka ngayo buva, babone uJesu yedwa, lapho emile, wayeyizwe, lokho kuphela ofanele ukuze, ilolozwi, lokho nguye kunoma yimubi unyaka. Yabo ukuthi izwi lithini ngalowo nyaka, futhi libhekisise uNkulunkulu eligcoba. Futhi ihamba nalo iloko kuphela balandela intsiko yomlilo beze ezweni elitshenziwe labo abahamba yonke indlela bakwenza abanye babhubha qaphelani babefuna izwi licutshiwe neze kwababangela kweduka futhi qaphelani ukuthi kwenzani kubo izwi baligeja ngoba babengeke balebukele izwi licotshiwe yabo ufanele ube nento mbumbulu okokuqala ufanele ube nokwangempela ukwenza into mbumbulu kuyo futhi lapho babenakho noNkulunkulu wakhombisa ukuthi wayengenakho cabanga ukuthi lalenziwe lizwe laziwa ngokuphelele kanjani izi kubo ngokwenziwa liqinisekiswe kubo konke lokho uMose akuprofetha kwakuzokwenzeka ukuthi wayebizele ukubathatha abayise kulelizwe litshenjisiwe yonke into uMose eyiprofethayo yenzeka khona lapho ukozi lakho elehluleka Ngale jepo okwakungaba yiyo ukwazi ukuthi wawuhamba ehlane futhi lapho emva ngenkathi ebatshela umlezo bakufanele bawukhole ukuqala kodwa emva kokuba esebakhiphe lapho khona ke uNkulunkulu wathi ngizofakazisa kube ukuthi ngilethe komlile enahlangana nayo ehlane yakho wathi baqoqele ndawonye bonke bazukeze intaba futhi wehlela phezu kwesiqoko sentaba esinayo uNkulunkulu uqala kuduma kuzwakale futhi abantu bathi ungamvumeli uNkulunkulu wakhulume makukhuluma uMose ungavumeli uNkulunkulu wathi ngeke ngisabuye ngikhulume nabo kanje kodwa ngizobavusela umprofeti oyokukhuluma egameni lami yabo ngakho sithola ukuthi yiloko uNkulunkulu akwenzile njalo babengakuboni ngani lokho ekuqaleni na niyazibona zonke lezi zinto bese kebe vungama ngokumelana nomlezo owawubayise ezweni elitshenjisiwe owabaqalisa kahle futhi ubayise ezweni elitshenjisiwe kodwa babesalokhu babevunga ngamela cabanga kuphelele kanjani ukuthi babenga hamba kanjani suku zonke behamba nenkosi impilo njepho yokuphilwa khona impela ehlane ngesikhathi sasebusuku badla imali ekuseni eyayehle ebusuku manje niyazi yejwayeleka kakhulu kubo baze bathi umphefumulo wethu uyanengwa lesi singwa niyabo futhi leyo ndlela obekungayo ngathi Ngicabanga ngamaqeba amancane nje esikonzweni yamencane uqobo nje esizweni sonke ngingaboni khona ukuphiliswa nezinto kuphela ebezihlala njalo zikhona ukuphilisa uNkulunkulu njalo benentuba yokuphilisa ndawo ndawo ngisho wake waba nengelozi ecibini futhi zonke izinhlobo zezinto inyoka enobuqili yethusi ehlane benihlala njalo ninezifanekiso zokuphiliswa lokho akusikho engikhuluma ngakho ukuphilisa kuyinto eyodwa he ukunaka kwabantu noma ubani uyofaka isandla enkonzweni yokuphilisa bayo faka isandla kwindumezulu yomculo kodwa uma sekufika emphefumulweni yohluphekayo lahlekile abazihlanganisi ngalutho nalokho yabo manje lokho akucishe kube njalo la sinakho konke emphefumulweni yohluphekayo lahlekile abafuni ukuzihlanganisa ngalutho nalokho bayomdedela aphumputhe aphume angene kunoma yini bathi awukulungile uyasonta ngeke kulimaze lutho kodwa manje siyathola lapha sesizofika ekuvaleni ngokukhulu ukushasha esingakwenza lapha cabanga ngokuthi kwakuphelele kanjani ngibuka phansi ngezinsuku ekade sing ngazo lapha kulomhlaba ngibuka ukuthi inkosi uNkulunkulu yenzeni uqala kusukela ezibonakalisweni ezinkulu nezimanga nezimangaliso sonke esazijabulelayo bese nibhekisisa bese kufika umlayezo emva kwakho Ngizisana ukuthi kwenzekeni uhambisana hayi nje ngesingawe umuntu ekanye nawe ubone isixuku sezindelo sizivela emazulwini izamazamisa umhlaba wonke ume lapho nje amaphepha indaba ekubhalabhala lapho okubikezela khona izinyanga ngezinyanga kungakwenzeki ukuthi kuyakwenzeka lanto yayibi lapho yase yithi isikhathi sesiseduze yela ngubu vule izimpawu ezisikhombisa zezifihlakala ebifihliwe kuzo zo Okay izinguquko nezinto uyikhiphile bese kufika ukushumayela ngenzalo inyokunobuqili bese zonke lezi zinto ezinjalo futhi wenze njani abefundisi bese sonelana esikhundleni sokuthi ngani uLuther washo lokhu noma okunjalo bavele nje abasoze bakubone nebo kodwa kuyinhlanhla engakanani kithini esikholwayo ukuhamba ekukhweleni kukaNkulunkulu nsuku zonke sime lapho futhi sibone izivunguvungu zobuye ziphume siphakaphakeni saphephula intaba uhafu yaba kabili simi lapho lapho esasikhona sanquma amachopho ezihlahla nezinto ezinjalo lokuquma kwezi kuyaphuma futhi kwazabazema isa lapho kathathu yathi kubhekisise kuya ogwini lasentshinalanga kwawelela ngo lapho futhi kwayiza bazamisa phansi Alaska futhi kuza kwehla ngo gwini lasetshonalanga manje impela nje uthangi ngathatha idwalanga ngase ngiliphonsa phezulu eboyeni ngase ngithi ishaka jengos ihora lilapha izahlulelo zizoqala kungena emhlabeni uzabazama kuningi komhlabani nako konke kuzokwenzeka nalo lonke ugulu lasentshonalanga luzozamazama kanjalo njalo bukani ukuthi kuphelela kanjani usuku nosuku yonke into ingayo nje impela indlela asho ngayo singakubuyisela kanjani emuva bazalwane la asigcine ukukholwa kwethu ngakuye bathi ngubani lona siyazi ukuthi kubani ngujesu kristu onguyiyela izolo namuhla laphakade insika yomlilo ngesikhathi sikamose bungani ukuthi yenzani kufanekise insika yomlilo namhlanje kuhlala njalo abamkholwanga ngani ujesu ukuthi uyize na babenokuhumusha okuyiphutha nokuqonda njengoba kwenza u-eva nje benza kanjalo manje kwase kuthi ubhalami nemfundiso yakhe yayibalungele nje bona futhi kwahlangana nokunambitha kwabe impela nje emkhosini bukani emkhosini waba kwamowabi nebo o ukuthi wathini bukani lapho ukuthi isithombe sikanjani leso namuhla ukuthi sifanekisa kanjani emuva ngilihlalise isikhathi eside kakhulu kodwa bukani qaphelani isikhashana nje umkhosi waba kwamowabi yabo uma engakwenzanga ukuba ekuthola khona phandle lapho ngendlela yodwa ubhalami wakwenza waseke ebahlela ebahlanganisa uma engakwazanga ukubaqalekisa qobo lakhe ngesikhathi ebaqalekisa kakhulu uNkulunkulu kwakuye lapho ebusisa kakhulu nje wagcina yabo lokho akwenzile kumaphentekostiyane asho eminyakeni embalwa edlule ngenkathi nonke liqala ukuphakama nani ngeke niye ndawo kwakungekho lutho kini ninani naniyosha niyizigejane sobuhlanya nje kodwa ngaso sonke isikhathi ababezama ukuniqalekisa ngaso nibuye ngo futhi uNkulunkulu wayelokhu embula umlayezo wakhe kusukela phansi kwi-assembly endala emuva le kuqaleli umkhandli kazwelonke waseke engenisa ngenkathi bebukela igama likajesu kristu ngobhabhathizo wamanzi kwase kuthi omunye wachuba ngale ndlela nomunye ngenye nomunye wachezuka wehlela lokhu nalokho uNkulunkulu waqhubeka ebusisa manje ewu unibonile ukuthi wayengeka niqalekise niyabo ngakho uzokwenzenjani na uzonihlele alilethe o sonke sibuye empeleni niyabo sonke sikhole uNkulunkulu ofanayo ngakho loko nje yiloko ubhalama kwenzayo ukuthi ujuda ake seqhwakisanga yini ngaloku na baduka endleleni efundisweni kabhalami futhi babhube ekuphileni kukaqora akakwenzi yini ujuda usika mfobo kaJesu asekhayise ngaloko ebhayibhelini na bathi ogayini kusukela ekuqaleni oqashayo lo owaye esontweni futhi waka amasonto futhi waka ealtare futhi wanikela ngomhlatshelo baduka endleleni kakhayini bagijima endleleni kabhalamu futhi babhube ekuphileni kukakora ujuda weneke yonke into njengoba senza kuyokubusa lapha phambi kwenu njengoba kale sikwenza yonke into ilele lapho babhubhe kuphikeni kukakora cabanga ngalokho nje ukuthi lokho kwakukubi kanjani ukucabanga nje ngokuthi lowo kora niyabo wathi manje sonke sizokwenyukela emkhosini sonke simunye abakwamowabi babekholwa kuNkulunkulu lezo kwakuyizinganyana zendodakazi kaloti niyabo sonke sikhola kuNkulunkulu yedwa ngokuqavile babeqinisile ngokuphelele bekusisana ubhalamu yenhla lapho nje eqavile njenganoma yimubi nje umbhaptisti olungileyo noma ipresbyterian namhlanje ukubukela lapho futhi kwakukholwa uisrayeli owayengabanga yini oyihlela babeyisizwe uisrayeli wayengesiswe isizwe kwakungabantu ngaleso sikhathi babengafuni ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu emva kwesikhashana babefuna ukuhamba nazo zonke yezizwe yileyo nkathi abehluleka ngayo kodwa inqobo nje uma befuna ukuhlala noNkulunkulu kulungile ubhalamu yaphuma wabuka phansi wathi awe yamazi obuke walabo befundisi wakana ngumfazi waye indoda zonke lezi ezinye izinto impela babe lenqwaba wakhohlwa ukuzwa ukumemeza kwenkosi ekama akazange libone neze lelo dali lishayiwe naleyo nyoka enobuqili ethusi lenga lapho yokubuyisana akaqondanga ukuthi babengahukele kunoma yibi hlangano, babehukele esivumelwano sikaNkulunkulu futhi babehamba kulokho. Yebo, uBhalami washo ngokuqavile, ngakheleni amathera esikhombisa lokho uJehova ayekudinga, lokho uJehova ayenakho macala amabili. Kulungile, beka amakwenyela esikhombisa phezu kwalo, lokho ababekwenza ezansi lapho kulelo kamu. Ngibekeleni izinqabe eziyisikhombisa kulo ngoba kuza uMesiya ngolunye usuku. Kulungile, yebo, ngokuqavile babeqinisile bobabili ngokuqavile. Yebo, kodwa ngolunye usuku ngenkathi yasebone ukuthi wayengena kumthola kulokho, wathi uma nje-ke sizihlela thina sibe ndawonye, futhi yilabo abenza khona iphutha labo, futhi yilabo impela nje iPentecoste eyenza khona iphutha layo, inkathi ihlele emuva njengawo onke amanye amabandla. Ngiziso isitsha senu, ngingumfa wenu, ngolunyelo lezinsuku nizothola ukuthi lokho kuyiqiniso. Ungahle kuthathe isikashana kwamanje ukujika okumbala kwelanga, kodwa ngolunye usuku niyobona ukuthi lokho kuqinisile. Manje-ke imfundiso kaBhalami yabashaya nje ilokho ababekufuna, sonke simunyeni. Yabo, ngakho baya lapho bonke abaprofethi babo, nabo bonke bahamba nabo ngqo, futhi kwakusemkhosini abafanayo bathi, futhi sonke siyakukholwa ukuthi moya uNkulunkulu asikukhona khona nje abebeyobebe kufuna khona impela nje. Manje nxa iMethodist neBaptist kukhulu ukuba bahlangane ndawonye ngenxa yenhlangano yabo, kodwa uma kuza inhlangano enkulu ukuthi zonke zingahlangana ndawonye kahle. Oh, wena uthi amaPentecoste wasoza kwemukela, ngeke enzani ngolunye usuku eMizori na? Niyawafunda amaphepha enu impela, niyabo, ningeke na? Kawu, hayi, ninamaPentecoste ninabani, kodwa akusini lowo hulumeni enhle lapho oliqhubayo, leyo yinhloko elijikisayo. Kunjalo ningahambi naye, thidani kuleyo nto lolo uPawulu esile, khululekani kulokho ngokukhulu kushesha eningakwenza. Yabo, lobo ubufundi yileyo nhloko kahulumeni eyenza ukuqhuba. Sasingeke neze sawela futhi saba nempi nejalimane noma yikuphi okunye kwalokhu, saba nalokhu abanye balaba osombusazi abakhulu bahlezi enhla lapha ukwenza iziphamo ezintsha, futhi baqala ngifuna imali ephuma imali yegazi ephuma kumtyala buqobo ozophumela lapho futhi yayifele. Yabo, kodwa kuyilokho ngezombusazo okukwenzayo. Nomhlaba wonke ulawula ngudevel, yilokho impela uJesu akushoyo, futhi awusazi walunga kuze kube yizikhathi zeminyaka eyinkulungwane labo uJesu esefika futhi engamela. Kodwa manje sinalezi zinkathazo, angishoshise ukuze sikade manje. Lokho nje okukade kubheke into eyodwa, yilokho nje ababekufuna ukunqoba kukaSathane emkhosini wawukwambo wabi. Kunomunye ozayo futhi ubathola bonke ngendlela efanayo. Lindani, kuyamanjalo, cabangani nje ukuthi benzeni, kuyafana njengoba kunjalo. Akuzange kudingeke ukuba kuthathe emikhulukazi emide eminyaka emithathu noma emine ukukudweba. Ba umprofeti wamanga, umuntu ohamba phezu kwezwi likaNkulunkulu, sonke sexaliswa uNkulunkulu asithumele esizweni sonke, futhi wabatshela phumani kuko, phumani kuko, phumani kuko, bangeke bakwenze, bayohlala khona lapho. Abalinaki izwi likaNkulunkulu, abanaki amazwi, abazinaki izibo bonakaliso, abazinaka izinto esikuzo, futhi baqhubekela phambili ngqo. Sizoba nakho noma kanjani, siqhubeka siyawela ngqo, sifanele sibe nakho yiloko kuphela, sonke simunye. Niyabubona ubuwula bukadevel na? Leyo yinto efanayo abayenzayo emkhosini waseNicaea, iNicaea eRoma. Benza inhlangano ngawo, futhi yiloko kwenzeka uSathane waba lomkhosi waseNicaea. Oh, hey, futhi selokhu kwasukela lelani, ngizoshiya igama elikhulukazi lapha manje, futhi wena osechayipini ofuna ukukuphikisa ngalokhu kuphikisane nawo qobo nomlana neBhayibheli, yabo, kodwa hayi kimi.
Every time that God sends a messenger,
Elani, he gets a message. That's a song is called "Chungu Lo Ngaze Zichunya." Beze kali somlezo. Futi umalelo banda, umalelo kembula bandu liba semkosi nwetelo. Ilabo bakwenza kona. Yilabo nina ama-assemblies enikwenza khona, yilabo nina oneness enikwenza khona, yilabo bonke abanye benu bekwenze khona. Imkhosini wenu wehlele, uziphosa wena ubuyela ngqo kuleyo nto efanayo uNkulunkulu ayiqalekisa kusukela ekuqaleni. Lelo yiqiniso impela, noma ngasiphi isikhathi ibandla lake laba nemvuselelo ngaso, ngesikhathi sikaLuther bese kuba yikwenzekani na? AmaMethodist wonke kwenze njalo ngeminyaka, uZwingli, uFinley, uFinney, bonke abake babo. Ngikathi babalevuselele benza ingayo na bayiphosa yangena ngoya emkhosini wehlelo futhi bakaka bangena nabo bonke abanye banibeka izigxivizo njengabo bonke abanye manje ke ngesigejala sendoda elilawulayo umoya ongcwele ukwazi ukuba ube saqhubeka kunjalo impela qala ushumayela into ethile iBhayibheli elifundisayo njengakho Nehlelo alikukhona lokho likukhiphe ngqo kuzabe kanye futhi ubone ukuthi kuqinisile noma cha uzobona ukuthi uyiqiniso yabo emkhosini wehlelo ngaso sonke isikhathi ababizelwa kuwo lowo mkhosi kaBhalamu ungena enkathazo oLuther oWesley iPentecoste nabo bonke bayizisulu kuwo qhubelani kwakuleyo nkathi haleluya inkathi uMose ethatha izinyathelo yaphambili wayesethi ubani ongakugimi noNkulunkulu na Kwakuyileyo nkathi uLevi ahosha ngayo inkemba yakhe wasedabula ikami futhi waqothula nya yonke into eyayixhumene nawo amen yonke into wonke umuntu owaye nowesifazane wakwaMowabi bababulala ndawonye ngqo manje ihora selifikile uphi lowo muntu na aphi amajojana ka-Aroni abanye bobupristi obuvumayo ukuhosha izwi likaNkulunkulu lenkemba ebukhali esisika hlangothi zombili na Wathi ubana mela mina noNkulunkulu na uphi na ongameba ameme kodwa kukho umuntu ophendulayo niyabona ukuthi ngisho ukuthi na asikutholi sivele nje kukhole kungalungile qhubelani lapho babe kwakungaleyo ngathi uMose asukuma ngayo wayesesho lezi zinto
Their sin that they did when they
Isola sabo abasenza lapho ngenkathi bezihlela bona ihlelo noMowabi futhi bazenzela umzimba wodwa leso sono asizange nezo zithethelelo kubo Izokudla kulokho umzuzu nje isikhathi sesiyambile kodwa umzuzu nje isolo sabo asizange neze sithethelele kubo akukho lomunye wabo owake wafinyelela ezweni lesithenjisiwe uJesu wathi ku Ngiyaxolisa uJohane ongcwele isithupha uJesu wathi kuJohane ongcwele isithupha ngenkathi bethi obaba bethu ubadla imali ehlale babengamaPentecostal. Badla imana babe nento yangempela uJesu wathi futhi bona bonke bafile babhubhi sebephele phakade isolo sabo asizange sithethelele kubo bezani na bephule zivumelane sabo noNkulunkulu futhi bahlela noBhalamu umprofethi oqashwayo owayengasithathi isixwayiso sikaNkulunkulu owayengalithathi izwi likaNkulunkulu owayengathathi lutho likaNkulunkulu kodwa wayephokophelele ukuba thola babe munye bonke ngakubona bula na bengingahlala kuloko isikhathi eside kodwa ngicabanga ukuthi yini kutholile niyabo qhubelani isolo sabo asizange sithethelele kubo akukho namunye wabo owaphila phansi kwalezo zibusiso futhi adle leyo mana nakho konke uma owangempela umlezo weqiniso osufika kwelamanqamo bawuhlela sizothatha abakwaMowabi nathi ndawonye bayinhlangano enkulu isizwe sikhulu asisiso ngisho nesi Sizobela Jesse kanale phakathi kwethu futhi sizoba kahle ke sizoba nabo futhi akuzange kuthethelele neze kuthethelele kubo uJesu wathi bona bonke bafile umusha lelo gama lesiHebheru noma isiGreki noma ilibi phakathi kwawo noma ngisho nangesiNgisi lichaza ukuthi ukwehlukana kwaphakade sebephele kuze kube phakade Unjalo.
Oh yebo,
bazibona izimangaliso. Balibona izwe ligcotshiweyo. Badla imali evele ezulwini. Bazijabulela izimbusiso zokubuyisana. Balibona into elishayiwe, likhipha amanzi alo. Baphuza kulo. Babajwayelene nalo siqu sabo.
But when it come to breaking that word.
Kodwa uma sekufika kwephuleni lalozi. Ningakukhohlwa neze lokho.
Jesus said I am a father.
Yalo Jesu yathi mina no baba simunye. Akashiyo ngokuthi bathathu, eh? Ukathi zonke lezi ezinye eziqavile ezinkulu zobhalo into lefika kimi ngokunye usuku ukungikhombisa lapho engangile phutha khona noma ixoxa ngomthathe munye lezi nkulungwane zabantu abalungile bakamthathe munye bakulelo Babylon nginqwaba yabangani be oneness kulelo Babylon futhi Niyabo? Kodwa kwenzekani na? yathi ngikubizwa kwamagama mfowethu Branham, uyakholwela kumthetho munye na? Ngathi impela, ngathi ngizothatha izwi lakho ukubizwa kwamagama, ngathi umkholwa kanjani na? Yathi ngikholwa kuNkulunkulu yedwa, ngithi wenza kahle yebo, yathi ngikholwa ukuthi moyo uNkulunkulu nabantu abathathu ebuNkulunkulwini, ngathi awusiso isitshudeni senyuvesi iBhawulana, yathi yebo, ngathi uzwala njengayo.
Ngathi lokho kukhulumi
kahle kakhulu ngemfundo yakho. Ngathi abantu abatshalo uNkulunkulu yedwa na? Ngathi ngokuka webtya lapho kufanele kube ngubuntu ngaphambi kokuba kube ngubuntu. Wena ukholwa kuNkulunkulu abathathu mnumzane? Ngeke waba ngumuntu ngaphandle kokuba ngubuntu, ngoba uthatha ubuntu ukwenza umuntu. Ngakho bathi yathi awu mnumzane Branham, yazi ngisho nosasenzi bezenkolo ngeke bakuthaza. Ngathi kunjalo impela izwi yalizi kusiyazo zenkolo. Ngathi iBhayibheli lonke libosheka sebulweni phezu kwalelidwala, ngiyakulaka ebandla lami namasango ayidese angele ehlule. Niyabo amen. Nakho lapho okhona niyabo. Kodwa manje ke uma sekufika kuleyo nto, hohe manje sifuna ukusheshisa futhi sivale masinge impela. Uma singenza ngifanele ngiye dlule eminye yale mibhalo namanothi niyabo. Manje qaphelani, abazange bathethelele ngalokho abakwenzayo. Benzani na? Bazijabulele izimbusiso. Ningakukhohlwa lokho, ngizokuphinda futhi. Abazange bathethelele ngakho. Kubulani le tape yemhlabeni jikelele, yabo, idlalwa emakamu e-Afrika, India, emhlabeni wonke jikelele, kunyushwa ngezilimi ezehlukene, namakamu ehlukene, izindawo ezehlukene. Isono asizange sathethelele. Ini na ba, wena uthi, awu, akabusisa uNkulunkulu ngenza lokhu, ngenze lokhu, ngidle imane yasezulwini ngi, ya, bakwenza futhi noJesu wathi, bona bonke bafile. Kodwa uma sekuza emlezweni ngo, Oh, ababenga fanele bephule lezo zivumelwane nesinye isizwe. uNkulunkulu wayengumehlukanisi futhi wehlukanisa labo bantu futhi babengafanele bazihlanganise ngalutho nanoma yikuphi okunye, bagane kunoma yimuphi umuntu. Futhi elangempela ibandla nomlobokazi kaKristu kwangokoqobo lihlanganiswe kuKristu weyizwe, futhi anigani kunoma yiyiphi inhlangano noma yiliphi ihlelo, lihlala kuKristu ngqona lelozi njengomuntu ngamunye. Ukukwenza kungukwehlukana phakade noNkulunkulu. Ngethemba ukuthi wonke umuntu uyakuthola lokho. Manje endikimbeli yethu kwakuseduze komkhosi wePhasika, wayahamba. Kwakuyisikhathi esibi kabi. Abantu babelele ngaphandle kwamasango. Lonke iPhasika lakwenza lokho. Babengaphandle belele ezinkundleni, izindlu zezihabi zonke zazigcwele nakho konke. Kwakuyiphasika, kwakulindelwe lukhulu phakathi labo, umoya wonke wawugcwalisiwe. Manje cishe kweminye futhi imizuzu emihlanu ngizobe sengiphumile inkosi ithanda noma ishumi, wonke umuntu wafaka umfutho wonke. Kukani kukhona izigaba ezintathu zabantu labo nebo. Kwakulindelwe lukhulu, babazi ukuthi lo muntu oxakile waye enyukela kulo mkhosi. Abanye babo babemthanda, babemkholwa. Abanye babo babemzona, iningi labo lalimzona. Futhi ngoba oyedwa wayemthanda nomunye wayemzonda, umuntu phakathi nendawo wayengazi ukuthi eze njani, yabo? Babengazi. Qaphelani, umoya wawugcwele kulindela lukhulu. Omunye ethi, uma efika enhla lapho, ngiyamtshela, sizombiza. Sizomnika ukuhlola kwezwi. Sizomisa enhla lapho, ngakumphristi omkhulu. Sizobona ukuthi ukuhlakanipha kwakhe kunjani ngoku. Ubhekana noKefase wayesevele ekufakazisile lokho, niyabo? Kodwa sizokwenza lokho, sizobona. Yazi ukuthi abanye babaholi abakhulu bazombamba, mfana bazomphendukezela lowo mfo omdala, bazomazisa ukuthi wayini. Uma bezodlala ngabapristi bakithi, mfana bayazi ukuthi benzani, bayindoda ekhaliphile, bayakwazi abakwenzayo. Abanye bathi ngiyamangala ukuthi bazokwenzani ngalowo mfo empeleni. Abanye bathi, oh, ngimlindele ukuba fike uNkulunkulu naye uyilolozi. Oh, nje ngifuna ukumbona, niyabo? Oh, babehlukene. Manje niyabo, labo ababembazi futhi bamkholwa, babeyokwazi ukuthi kufanele balinde kuliphi isango, niyabo? Sabazi ukuthi yiyiphi indlela ayeza ngayo. Kulindelwe lukhulu kodwa niyazi babengeli baningi kakhulu. Abona yona yabo baningi abangambonanga kunjalo namhlanje. Abanye babo bathi ungumuntu olungileyo, ho akukho lutho olungalungile kuye. Njengo-Napoleon e-Washington waye ngumuntu olungileyo kodwa ho njengo-Tisha Gqabo. Abanye babo bathi ho ngumuntu olungileyo, ho ucovekile konke, yiloko kuphela umfo olungileyo, akukho muntu ongasho noma yini embi kaye. Abanye bathi Gqabo ungudeveli, ngingakutshela ukuthi lapho izinto zokufunda ingqondo lazo zonke lezi ezinye izinto, futhi leso yiziprofeta samanga, siphambene nesivumbukholo sethu, ningayikholwa into enjengaleyo. Nomunye wathi uDumo kuNkulunkulu, uNkulunkulu ngiyamazi, ngiyabona, futhi babelindile. Manje leyo nje yindlela esibi ngayo namuntu, kodwa into efanayo, yize licotshiweyo laleli hora, unyaka webandla laseLawodikiya. Manje sizovala ngokusho lokumzuzwana nje, izigaba ezintathu zazimlindele, kunjalo nanamhlanje, kunjalo zintathu.
The believers
abakhona ayememeza niyabo inkonzo yakhe yayimbangele ukuba athande ngabanye azonde ngabanye futhi emangazwa ngesinye isigaba niyabo inkonzo yakhe ake ngikucaphile lokho futhi inkonzo yakhe noma ngabe yayiyini sesiyazi manje kwakuyizwe kodwa inkonzo yakhe yayibangele abanye abantu ukuba bamthande babemisele ngaphambi ukubaba kwenze lokho yabo babekukhola bakubona kwakungasekho ngathi uNathanayeli enyukela lapho futhi washo kuye ukuthi yini ayenza kanjalo wathi rabi uNtana kaNkuluNkulu wena uyinkosi kaIsrayeli akukho mbuze ngqondweni yami Simoni wayemlapho wathi oh Andrea angizukuwena ngikuzwile konke lokho lapho izinto ngaphambili kodwa Andrea Ubufanele uze ake uze kange nami futhi esahlezi lapho uJesu wambona ezenyuka niyazi ezenyuka wathi igama lakho uSimoni indodana kaJonase akubake kusaba khona mbuzo niyabo yiloko kuphela okwakukhona kukho babe lapho babukhona babekubonile bazi ukuthi yiloko umesiya efanele akwenze umefika wathi ngeka ukuba abe kuprofethi ngokuba uMose wathi uyoba kuprofethi labo ababethithiza kwase kube yiminyaka engamakhulu amane kungekho umprofethi kwakuthatha umprofethi kuqondisa njalo kuye yonke eminyaka futhi nangu wayemi lapho kwakuye siyobuzo kubo babelindele lapho namasundu esandleni sabo uzoba khona emva kwesikhashana belindile wonke umuzi ushubile bathi leso yisigejane sezinhlanya sibuthene phande lapho esangweni omunye wathi ngazi ukuthi uzokwenzenjani uma enyukela lapha ngiyazi ngikholwa ngempela ukuthi ungumkhonzisi ikhona ukuthi unonyawo luka nokwatsha aluhlikize endlebeni yakhe niyazi noma into ethize njengaleyo niyazi futhi njengoba besho namhlanje oh uhlobo oluthize lokufunda kwengqondo yinto ethize bangakuchaza konke bakululaze umuye wathi lowo ngudeveli hlalani ngapha umuzi ningazihlanganisi ngalutho nalokho ningabambisani kulowo mhlangano ningehleli lapho niyabo asizi ukuzihlanganisa ngalutho nako izigaba ezintathu zabantu
now watch now here he comes right
manje
bekusasani
manje nangu eza egibele ngela mzini kodwa impela nje izwi elathi uyokwenza egibele embongolweni encane ezongela mzini labo ababengabuki izivumo khona bengabuki ithempeli bengabuki zonke lezi ezinye izinto bengabuki abapristi ababezokusho labo abamkholayo babebilapho nesundo salensawo nje belindele umnyaka zokuqala obezwanga neze bethi ubani lozayo oh Gqabo babazi ukuthi ubani wayeza babazi ukuthi izwi lalitheni niyabo lesike isigaba niyababona emuva emzini na kwasekuthi kenge nkathi beza lomsindo hosana enkosini eza ngegama lenkosi hosana nako gogo kutazuluka abapristi baphuma begijimela kuyobona ukuthi sasimayelana nani lesi siyalo iyalo sezenkolo nabantu bathi ngubani lo bona babezokwenzani lapho bangane na umkhosi wezenkolo yena impela uNkulunkulu wayebenza kuba bagcoba lomkhosi wabatshela ukuthi wayezoba lapho kanjalo nje futhi bamameza ngubani isikhathi asikaguquki abantu bakhiwe ngokufanayo njengoba babenjalo ngaleyo nkathi amaHeberu 13:8 athi nguyena izolo namuhla naphakade manje ngizovala ngokusho lokhu umbuzo useko kubo babuza ubani kodwa ngo-1964 umbuzo ukuthi nithi kungubani kumela nani konke lokuna nike nama ukuba nihlole imibhalo na nicabanga ukuthi ngubani lona na ngabe kungukufunda kwengqondo na ngabe ngenye into ethize yasendle ephuma ehlale ngaleya ndawo nawo njengoba bathi uJohane wayengumuntu engowasendle egwilizisa abantu emanzini phandle lapho kanti uIsaya wathi wayezoba lapho mandiloni uMalaki wathi wayezoba lapho ngabe impela nje labo baprofethi bathi lo mprofethi uyovuka khona lapho ehla ukuba akwandulele futhi nangu wayelapha bathi leyo indoda yasendle didani kuyo yebo ningazihlanganisi ngalutho naye futhi naku kufika uMesiya kona impela nje okwashiwo kumbhalo ukuthi wayezogibela kungena emzini egibele itholo lembongo lemnene futhi ethobekile egibele itholo lembongo lezongena emzini ukuze imibhalo igcwaliseke futhi naku kumabala emkhosini wezenkolo futhi njengobhalamu emkhosini wezenkolo ethi ngubani lona
And today the scripture
futhi namhlanje imibhalo yethembisela lihora bangani ugcwalisekile khona impela phakathi kwethu amahora ngamahora nicabanga ukuthi kuyini na ake sitatishe ngakho ngenkathi sikhothamisa amakhanda ethu
dear god
uNkulunkulu othandekayo sonke sicabanga kanzima ngokujulile ngoba sifanele sikwenze lokhu kusezandleni zethu Nkosi sibona wena Nkosi enkulu sibona isithembiso sakho sezi kade sibheke lokhu iminyaka ukuba lesi sikhathi esikhulu sifike inkathi siphila khona manje siyalibona izwi lakho elicotshiweyo kubantu bakho beliphila kanjalo njalo khona impela nje owathi kwakuyokwenzeka sibona iqembu likasathane eligcotshiweyo ngaphandle ngaleya futhi silenze eliphethini esizweni sonke emva naphambili ngezwi ngakho akuyibakhona linye itshe elishiywa lingembuliwe ngazi ukuthi ubani omisele ekuphileni Nkosi akusiwo umsebenzi wami ukwazi lokho lokho umsebenzi wakho kodwa umsebenzi wami ukugudluza wonke amatshe uNkulunkulu ngisize siza umuye omuntu ukukholwayo kudluza onke amatshe Nkosi ukuthi abuze ukubakho lutho olumiseleyo olungeza ukukuzwa sifuna ukubona kufika kwakho khona impela esizukulwaneni sethu Nkosi siyakukholwa sikholwa ukuthi kukhona olunye ulwesihlanu lwamasundu ulwesihlanu lukagudi nolwesihlanu lwamasundu olukhona ukubethela ebandleni lakho kodwa ukunqoba kwethu uma ufike ugibela ungena siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobusisa namhlanje abantu bakho busisa leli bandla elincane busisa lomeli usathandekayo nendodana yakhe lapha umfowethu atlo nendodana yakhe bobabili uJimmy omkhulu nomncane busisa wonke umuntu phakathi lapha uNkulunkulu kwangathi nje zingeke neze lapha kuloku kusa kwangathi ngingazange neze ngishayele ngenyuke ngivele Tucson nje ukuba nje ukuba bengine nhlanhla yokukhuluma kwabanye abantu Nkosi bekungesikho ukukhazimulisa lutho kuphela lo muntu abantu abamangalayo ukuthi ngubani bayazi ukuthi umuntu angekwenze lokhu bayazi ukuthi kungaphambili le komuntu ukuba azi lezi zinto kodwa abantu ukuthi kuyini na
Lord we know it's you It's Jesus Christ.
Nkosi siyazi ukuthi nguwe uJesu Kristu umuntu kaMoya ongcwele ungumoya ongcwele ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu.
And we see the great
fire. Bona njengomlilo enkulu phakathi kwethu Nkosi okufanayo njengoba benza engcenyeni yokuqala yeBhayibheli ngoMose. Sibone phakathi neBhayibheli ngenkathi uPawulu wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseku siyayibona. Manje lapha siyayibona esikhathini sokugcina futhi okuthatha ngokuqinisekisa bekungumlezo ngaso sonke isikhathi. UNkulunkulu kwangathi wesilisa nabesifazane bangabe besabambelele emasikweni nezivumokholo kodwa kwangathi bangaphuma kuleyo nto banikele izimpilo zabo ngokuphelele kuNkulunkulu futhi bakholwe bangethembeli nje emcabangeni wabo ongenabufakazi nezinto zomuntu kodwa bathembele kuNkulunkulu ophilayo.
Ngathi lamaholide
esaqhubeka ukumemeza kusalokhu kungukuthi kubani lona kuyini na umayelana nani konke na bantu bezenkolo basho leyo nto efanayo.
And it's the same Lord Jesus.
Futhi inkosi uJesu efanayo yenziwe inyama kubantu bayo. Ngoba izilayo yenzela umlobokazi futhi bangeli qonde. Bonke badonseka kakhulu bayongena eLawodikiya. Ngoba ukuthi abasazi ukuthi bonke limayelana nani kodwa umprofeti wathi kuyoba khona ukukhanya kusihlwa. Ngakho manje sifuna khona Nkosi, woza Nkosi, ubusise ngamunye. Amakhanda ethu yakhotheme manje. Ezinhliziyo zethu niyakukholwa lokhu ukuthi kuyiqiniso na niyakholwa na phakamisa isandla sakho nje uthi ngikukholwa ngempela lokho ukuthi kuyiqiniso ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina silaba manje futhi ngikholwa ngokuthi sisonteke kakhulu nanisemhlanganweni ngolunye usuku ngenkathi ukholo uhlanga niyaqaphela asibanganayo inhlangano elandela lokhu kade ngikho kona lapha nomelusi wenu sonke isikhathi unyaka uphuma ungena ngokwamsile emibili noma emithathu iminyaka futhi kuyahlelwa akuhlelwanga ngalesi sikhathi ungena ikhoba lisukile kuwo kodwa akuseke ukuqhubekela phambili ukholo inkonzo ibuyele emuva ngqo ngendlela eyayiyiyo ekuqaleni. UJesu Kristu phakathi kwethu mngane akusuye umuntu kuphela umuntu uKristu Jesu ophila kuwe futhi ufuna ukuba yingxenye kuwe nawe ube yingxenye yakhe ungemamukela namhlanje na ngakho khona yini lapha ongakawe mukela ubhabhatizo kamoya namanje na manje wena uthi mfowethu Branham ngiyakutshela yake ngamemeza kanye lokho kuhle kakhulu ngake ngakhuluma ngezilimi kwaba kanye lokho kuhle kakhulu futhi kodwa noma kunjalo lokho akusikho ngikukhuluma ngakho ngamemeza kanjani futhi ukukhuluma ngezilimi futhi ukuphika izwi na ubufakazi obubonakalayo bukamoya ngcwele ngokukholwa izwi lakhe bekuhlala njalo kunjalo kuye yonke iminyaka uma ningemukela izwi. Labaphristi babedlulwe nguJesu ngabamayela isigidi uma sekuza ezinthelweni zikamoya ubumnene nokuba nokuthula nokuzithoba nokuthobeka wathi kula mabandla wabakhahlela bakuqeleka futhi wadengula abantu baphuma futhi wababiza ngezinyoka eziyobuqilo tshanini nako konke yabo kodwa wayeyinelozi lokho kholwani nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyizwi likholweni uma ningakaze niwemukele umbhabhatizo wamaKristu namanje likhona ichibu lapha nikaze niwemukele umoya ongcwele ngempela namanje lokho kunenza nazi ukuthi onke amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso thanini amen kulo futhi nilikhole ngenhliziyo yenu yonke khona ke ningalemukela kulokhu kusa. Kodake ningumangala ukuthi ubani lo owenza abantu benze ngendlela abenza ngayo niyokwazi ukuthi kuyini uma ningenazo leso sehlakalo ningasho yini ukuthi mfowethu Branham ngikhumbule emkhulekweni wakho futhi ngizophakamisa isandla sami na futhi uthi futhi ngizongizo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena wena uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise kuhle.
Oh God is the music sweetly playing.
Oh uNkulunkulu njengoba umculo udlala kamnandi wo uyamangalisa impela mluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu namandla uyizo nguna phakade ngikhulekela ukuthi uzonikeza kulababani inkosi ngingakhuleka kuphela yiloko kuphela engikwazi ukukwenza ngokubacelela baphakamise izandla zabo ngenza njengoba ngibethembisile ukukwenza ngikhulekela ukuthi uzobapha lesi sehlakalo esikhulu kungesilo nje uhlobo oluthize nje lwedla ingozi kodwa isehlakalo sangempela ukuhlangana nonkulunkulu njengoba kwenza umose lapho ezinkundleni enkazimulweni yaseshekina futhi kungesikho lapho kuphela kodwa ukuba bangalifulatheli neze lelo zwi ukuba baqhubeke bahambe ngoba ngena ezizweni elithenjisiwe nalo uNkulunkulu kuphe yilowo nalowo kulokhu kuza.
There's sickness among us today, God. We pray that you'll heal that. Heal every sick person, every needy. Grant it, Lord. They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen.
Ukhona ukugula phakathi kwethu namhlanje uNkulunkulu sikhulekela ukuthi uzokuphilisa lokho philisa wonke umuntu ogulayo wonke odingayo siphe khona Nkosi bangabakho manje ngibanika wena egameni lika Jesu amen
ngiyaxolisa
sengenyukela lapha ngqoma emawele namabili kodwa bugani ninalo lonke ikusitshwa ningaya ekhaya futhi ninanophale futhi nithathe isihlwathe esincane kodwa ningakukho hle ngilitshela khona ngilitshela kuvela enhlizweni yami ngiyazi ukuthi kuzwakala ukuxakile iminyakeni embala edlule ngingena ePhoenix lapha kanye nani bantu ngiphilisa abagulayo ngomkhuleko wokukholwa angizange ngikuchaze ngangingafuni ukuchaza ngavele nje ngabhekisisa nokubona ukuthi abantu babezokwenzani nje ngibhekisisa izilingo nezinto ezivuka kube yinto enkulu kimi ukuyibhekisisa kodwa manje ngiza yini nomlayezo ukuthi leso sibonakaliso saqinisekizwa okwenziwa yibandla qabo alizange lihlele ihlelo kodwa kwenzekani emahlelweni phezu kwalemvuselelo na enzani na ahamba qonda ngqo angene kwilodelini izigidi nezigidi nezigidigidikazi zamadola zithululelwa kulo futhi nje futhi selibe likhulu futhi licebile futhi laka impahla ebizwa izigidi zamadola nezinto ezinjengaloko futhi ukwemukela umlayezo ke lutho nhlobo bayawuxosha
kuyini
na ikoba isuka kukolo manje ukolo ufanele ube yileyo ndlela ukuba wenekwe ebukhoneni bendodana ukuba uphendukele evangelini elingcwele uhlamvu legolide lenkosi ngoba ukhona na ngubani lona empeleni na ngubani na ngaba ngumuntu na ngaba ibandla na ngaba ihlelo na uJesu Kristu okuyela izolo namuhle naphakade niyamkhola na ngiyabangala manje nokukhonza kuncane nje emva komlayezo osikayo kanjalo dele wethi uthini ngokusinika indlela nekwaya encane lapha mayelana nokuthi ngiyamthanda ngiyalazi icula elidala na ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengela insindiso kwepandayo iCalvary emnyama ngingalicula kanye nami na nonke manje ngokukhonza nje khonzani kanye nami nje nje ngiyamthanda manje khumbulani njengethelevishini usendlini yethu ngoba wangithanda kangaka wangithengele intsindiso eCalvary yaqonda ukuthi lokho kwakuchaza ukuthini niyaqonda niyayizithola izinjulo zakho akwenzayo ngiyamthanda angimboni kodwa ulapha nginesethi encane embukelayo phakathi lapha into encane ekhanyisa bhayi enhlizweni yami ngiyazi ukuthi kubonisa yena ulapha thanda wangithe manje ngifuna nenze lokhu sisali yami nje manje sixubene uma sekufika kulokho ebesiyikho khumbulani imuva lami kwakuyikatolika niyabo manje sonke siqembe lixubene phakathi lapha kodwa sesiphumile kuzo zonke lezo zinto manje singabaka kristu singabakhe manje sisaculaleli asiphenduke nje futhi nje sixhawulane akudingi sisukume vele uthi nje uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu sisakwenza ngomoya wobuKristu ngempela nje ngikhona ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukukhonzwa anicabanga kanjalo na ukukhonzeni uNkulunkulu uyinto ekhonzwayo futhi sifuna ukumkhonza futhi sikwenza kanjani thandanani nifuna ukuphathana njengoba nenza kulaba nikwenza kimi asicule nje manje futhi sixhawulane futhi sikhonze nge Toma Kulungula nibusise Onga ntanda ntanda goba wantanda ka wante ngala ngabe lelo liyavuthe izweni yakho na ngabe ikhole into ethize phakathi lapho nje zwakala kahle ngempela na niyazi uzwa sengathi nje ubungathanda kuyithatha phandle lapha futhi ikhone he uzwa ngale ndlela ifizweni yakho na uma ungayizwa mngane qaphela usemhlabathini wona ngozi uyabo uma lungekho uthando luthize la ngempela phakathi lapho into ethize ngiyamthanda hayi nje iculo kodwa ubuqiniso
he first loved me Where would I have been today? I'm 55 years old. My life will soon be over.
Wangithanda ukuqala ngiyoba kuphi namhlanje ngineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu budala impilo yami izobhela masinyane nebo futhi wangithengela insindiso mfowethu Throw oku ngibuzwile labo bufakazi sindiswa ngasindiswa ngamandla akhe aphezulu ngasindiswa ngaye ezimpakameni ezintsha eziphakeme kakhulu impilo manje isimnandi injabulo yami iphelele ngokuba ngisilisiwe na umoya wami ufakazelana nezwi lakhe ukuthi ndidlulile kufele ngangena ekuphileni ngiyanibonga makhristu athandekayo lokho kungenza ngibe kahle ngiyathanda ukuza endaweni njengalena lapho zizwa khona usekhaya kulukhulu kimi ukusuka ngilokhu ngicabanga nje ngibuka lelo washe elikhulu futhi ngibona indodakazi yami ihlezi lapho inginikinele ikhanda layo futhi ibheka phansi kanjalo nendodana yami ihlezi phezulu lapha ithi ubambeze lela ini ilapha angazi ngiyathanda nje ukuhlala ngalabo niyaza ngazi ngiyathanda ihlanganyelo niyazi angiyitholi ezindaweni eziningi kakhulu niyakwazi lokho ngithola okungaphansi ngaso sonke isikhathi kodwa ngiyazi ngilokhu ngisondela kakhudlwana lapho niyabo futhi ngolunye usuku ngiyoshumayela intshumele yami yokugcina ngivale ibhayibheli kokugcina ngizothatha uhambo oluncane ke nize nizongivakashela ngesinye isikhathi uma sengikwenza nikhuphuke futhi nje siyohlala phansi kuze kube phakade futhi sikhulume njengoba kwasho umfoti Carl futhi ngiphile kuze kube phakade manje bukani bangane ngizonicela into ethize engifuna niyenze manje senginihlalise ngaphandle kwedina lenu niyabo futhi manje umfoti Adlo wenze into ethize sikhashana nesedlule akavamisile impela ukuba enze noma yini engingayithandi kodwa ungithathele umnikelo niyabo ngazi noma omunye wabo uzoya yini emuva futhi yathathele umnikelo emuva lapho futhi ame eminyango futhi nihambe niwuthathe beze lithenga idina ekuhlaleni ngawo leso yisipho sivela kimi sibuyele kini niyabo nenze lokho niyabo lokho kuzoba kuhle uyile lona moyo omuhle uhlala njalo akalogothi angini neze noma yikuphi kumbe noma yini phandle uma efuna ukwenza ukuthize kuba angisize leyo indlela yakhe ukona amanye indoda emi lapha ngiyesaba kuwabiza ngegama lawo kungahle kulimaze imizwa yawo ukhona umfowethu oligugu osanda kuhamba nje waye enkazimlweni uhambe ngokushesha izifiso zakhe wayazi ukuthi ngangiwathanda amahlathu ngakho wayefuna ukungithengela imoto ijibhi angangavumela kwenze kwase kuthi ke emva kokuba esehambile umkakhe omncane wayefuna ukukwenza futhi angangamvumela akwenze kodwa bona abanye babafana bahlangana futhi benza ngapha futhi kukhona omunye umfowethu okhonza kuleli bandla wathi Volu Branham ngenza izingola zesihlabathi uyazi abakalishana noma lokhu enikubiza ngokuthi amagenca futhi wathi ngizokwenzela ilinge lawo angangamvumela uyazi ukuthi laba abafana benzeni benza ijip noma genca wesihlabathi ndawonye angikaze ngiyibone njengayo kusukela emhlanganeni wasetucson lobo busuku bayishayela bayikhuphulela egcekeni lami basebethi lesi yisipho esivela kubantu basephoenix yabo abaze bazibandakanya ngisho bona okuqobo nje bathi nje o yithina sindawonye yabo lokho ngiyazi nje uma ngingake ngifike ezulwini ngiyohlala nabantu abanjalo lokho kwasho lukhulu kulu kakhulu kimi niyazi into nje ethize njengaleyo lezi ezincane into ethize lokho kungenza ngizizwe ngaleyo ndlela kumfowethu atlo lapha uthi awumfowethu Branham nje ngiwenyukela lapha kwenye nje uthole indawo ethize uze nje uthole kukuthanda futhi akhulume nawe futhi ukhulume ngoJesu nabantu be uyazi izinyoni zophaphe uyazi bathanda ukuthi ukuhlangana ndawo futhi bakhulume ngezinto bahlanganyele ndawonye futhi ngiyakuthokozela lokho kodwa ngingawufuni umnikelo omfowethu udade wethu ibandla lami linginike ihole elincane lamadola ayikhulu ngeviki futhi ngiphila kahle ngalelo ngakho ngiyawuthokozela manje uma noma yimuphi wena efuna ukuyodla idina lenu awu omunye uzoba semuva lapho eminyango futhi nithole idina lenu kimi niyabo kuzoba kuhle nje abanye benu nginibambezele edineni lenu ngiyathanda la ngakho ke nifanele ningithande ngoba ngiyingxenye yakhe ngiyabo amen ngiyasizathu nginithanda inkosi nibusise asizume manje ningayikhohle imihlangano yethu ezayo noma yisiphi isikhathi uma ningapha khumbulani nje ningene nihlala njalo nemukelekile ngizongikhulekela na ngingumuntu edinga umkhuleko ngize ngikhulekela na bangaki abangawuqonda umthwalo engifanele ngikwenze nezinto engihlalele ngaphambili na futhi ngiyazi ukuthi yini ezayo khona ngaphandle ngaleya niyabo ngingakubona ngokufanayo nje njengoba ngibona ezinye izinto ziza ngiyazi ukuthi yini ezayo niyabo kodwa akukho sikhathi sokukhuluma ngalokho asikhulume ngalokho okwenzekayo khona manje ikusasa lizozinakekela niyabo nizongikhulekelana manje niziphakamise izandla zenu nizongikhulekelana kulungile unkulunkulu anibusise manje ngizobuyisela inkonzo kumelusi wenu othandekayo umfowethu Jim Adlo unkulunkulu akubusise 40 Jim.